ziko mwino mbare nevyo ambuya kudalitseni inu
izo nthawi zonse ndimakhala ngati ndimakhala paliwiro ine ndangolowa kumene mbare moo anali ndi ine pa foni zakupita kumusi kumeneko ku chisangalalo cha chipentecost cha zaka 50 ine ndinkayesera kupanga masiku ndi amuna amalonda uko kumalo ena ndipo ine ndinati ndinanyamula foni ndinati iwe ukumva kungokhulupirira ameneyo iwe ukudziwa chimene izo zikutanthauza ndipo ine ndinampereka iye kwa bire ndipo ndinathamangira pa chitseko chotero ine sindikudziwa momwe iwo ati adzatulukire kumbuyo uko koma izo zili ine ndimakonda kwenikweni kupita kumusi mu Louisiana ngakhale kwa anthu amenewo abwino akale akumwera kumusi uko koma ndiye ine ndikuyenera kudzakhala masiku omwewo ku Florida pa msonkhano wa mchigawo wa amuna amalonda ndipo izo zimakhala ngati zovuta pamene iwe ukuyesera kuzimanga izo pamodzi mu mphindi monga choncho ndife tonse okondwa kukhala pano mauno ndi kukhala amoyo ndi pakati pa iwo amene anganene ameni kukonkolondola tsopano ine ndikupepesa kuti tonse tadzadzana muno ndipo iye anati ena mwa anthu anabwera ndipo anangoyendetsa kumapita koma ife tili ndizo zopambana zimene ife tingathe kuchita pa nthawi ino inu mukudziwa inu mukumvetsa ine ndikutsimikiza mundikhululukire ine kodi inu mukukhoza kundimva bwinobwino kuchokera mu iyi kapena kuchokera mu iyi apa chabwino ingoyibweretsani iyo apa kuti ndiyandikire iyi ikujambula apa chabwino chabwino bwana chabwino kodi inu munasangalala usiku watha ine ife ndithudi tinachipeza icho ndipo ambuye anatidalitsa ife zinthu zochuluka kwambiri zimene zinkanenedwe zauthenga kumeneko koma ine ndinaganiza mwina mwake inu mukhoza kukawerenga izo inu mukudziwa ndipo inu mudzazindikira ndipo pakati pa mizere ola limene ife tikukhalamo ife tili kumapeto anthawi kumene ndipo ine ndikukhulupirira zimenezo chifukwa munthu aliyense wakhala akuganizira zimenezo ine ndikuganiza kuyambira pamene yesu analonjeza kuti adzabweranso koma inu mukudziwa limodzi la masiku awa iye adzabwera muli monse mwaona chotero ine sindikuona kanthu katsalira kuti zichitike kokha kukwatulidwa kwa mpingo tsopano basi ife tisanandikire uthenga umene ine ndikufuna mawa uno pa phunziro la kuwerenga chotsitsa ndipo tsopano ife ndipo usiku uno kumbukirani utumiki wa usiku uno tsopano ndi kukhala mukukhalapo kwake mukuona ndipo tiyesetsa kuti tifulumire mofulumira kuti muthe kutuluka kuti tidzapite ku ntchito lolemba mmawa ndipo ndife othokoza chifukwa cha inu nonse ine sindikudziwa basi chimene tingati chimene ndikanachita kuopanda inu ine basi sindingathe kukhala wopanda inu ndipo ine ndikufuna kuti ndipereke chithokozo chapadera kwa mulongo Williams uyo ine ndikuganiza sindikumudziwa nkomwe nkaziyo pamene ine ndinadzuka mawa uno mayi mbale Charlie Cox anali kumeneko pakhomo panali patadzaza ndi zakudya za nzitini ndi zinthu momwe mkazi wang'ono wosauka uja ayenera kuti anatuluka nazothukuta mchiri mwechi kuyika mzitini zinthu zimenezo tomato ndi zinthu zakudya tsopano zimenezo zikutanthauza mochuluka kwa ine ndipo mlongo Williams ine ndikukhulupirira iwo anasiya baibulo lanu pamenepo kuti lipemphereredwe ananena kuti ndipempherere kuti mulungu ine ndinapemphera mawa uno mchipinda pamene ine ndimawerenga uthenga kuti mulungu atenge zomwe zili mu baibulo limenero ndi kudzaziyika izo mu mtima mwanu ndipo ine ndikupemphera kuti mulungu akudalitseni inu ndikanakonda ndikanakulipirani inu chifukwa cha zimenezo mlongo ine ndikudziwa inu ndithudi munadutsa muzambiri kuti mutuluke thukuta ndipo ine ndikukuthokozani kwambiri ndizazing'ono kwambiri kuti ndizinene koma ndiloleni ine ndikupatseni inu lemba pamene ife tikudziwa monga ine ndinanena usiku watha sizilephera yesu anati mochuluka momwe inu mwachitira kwa ochepa amenewo angakhale ine mwaona ochepa ang'ono awa aine inu mwachitira izo kwa ine ndipo mulole izo zibwerere kwa inu momwe izo zikanakhalira ngati inu mukanazipereka izo mʼmanja ake omwe mulungu akudalitseni inu chifukwa cha zimenezo zikomwe inu nonse pamene inu muli pano ndimapeza pa zakhumi ndi zinthu zimene mumapereka chimenecho ndi chidaliro chanu mwa ife kuti izo zipite ku ufumu wa mulungu tsopano tili nawo udindo pa zimenezo mwaona ndipo tikuyenera kukayankhira pa zimenezo chotero ife tikufuna kuti tiyang'ane chilichonse chimene ife timachita kuti tipange kusuntha kulikonse mwangwiro basi momwe ife tingathere Mwe ambuye watu anga funire izo. Chifugwa siti kudziwa nthawi mene iye adzaitanire kwa ife kuti tikayankhe ndiyeno nkudzakayankhira pachili chonse chimene chinabwera panjira yathu. Ndi chifukwa chake ine ndikuganiza Paulo siku wathawu anali ndi chikhoto chimodzi chokha. Mukuona iye akanakhoza kukhala nazo zochuluka koma iye analibe. Ndiyo chikhoto chimodzi chokha chimene iye akanagwiritsa ntchito nthawi imeneyo. Chotero iye ankangokhala ndi chimenecho. Ine sindikuganiza kuti iye ankasamala za chuma cha mdziko. Ine sindikuganiza kuti ankasamala za kutchuka. Ine mukudziwa chimene ine ndikutanthauza. Aliyense mukusuntha kwawo kwakukulu kwa chipembedzo monga zikukhalira lero. Ndipo anthu ambiri ine ndikudziwa kuti izi zikujambulidwa. Ndipo pamene ine ndinena zinthu pano ine ndimazindikira kuti sindikungoyankhula ndi osonkhana wawokha. Koma kudutsa dziko lonse ndipo ine chifukwa matepi awa amapita kumafuko ambiri mbiri ndipo iwo amawatengera iwo ngakhale uko mafuko mu Africa kumbuyo uko ndipo amakakhala pamenepo ndipo mtumikiyo amawatenga iwo ndi kumawatanthauzira matepi amenewo kwa anthu uko kumene iwo samadziwa nkomwe limene lili dzanja la manja ndi la manzere mukuona komwe ku Australia ndi kudutsa kumeneko kumene anthu ali samata nkomwe. Chintu chokhacho chimene iwo amadya ndi momwe iwo amapezera shuga ndi kutenga chigoba chaching'ono ndi kukakumba mulu wa Nyerere ndi kumaluma pansana pa izo monga choncho. Umo ndi momwe amakhalira moyo pakudya shuga wawo. Ndipo iwo alibe zovala. Iwo alibe kalikonse. Iwo amamutenga kangaruo kalamba ndi kumuponyera iye mwamba pa moto zankati mwa iye matumbo ndi chilichonse ndi kumuocha iye pang'ono. Ndipo kenako mkumudya iye. Ndipo ndizimenezo. Ndizoopsha. Ndipo kumbukirani matepi yawa amakasewelidwa nso kumeneko. Utenga omene inu mukumvetsera pano umakasewelidwa nso kumeneko. Ndi mazana ama missionary amatenga matepi amenewa ndi kumakasewela nso iwo kumeneko. Ndi kumawatanthauzira iwo kwa anthu. Chotero inu mwaona pamene ine ndidzafike kumeneko pa tsiku lachiweruzo. Inu mukuona chimene chiti chidzakhale pa mapewa anga, nanga bwanji ngati ndina musocheretsa wina wake. Mukuona ndi zimenezo tu. Tangoganizani za umodzi wa miyoyo imeneyo. Ngati ine ndikanawasocheretsa iwo ku chinthu cholakwika. Chotero ine ndili nawo pano abale anga mabungwe yawa, ndipo ambiri a iwo ndi amuna abwino, ambiri a iwo. Ndine wogondwa ndi zimenezo. Koma ena iwo amakhala kwambiri, ndipo kawiri kawiri atsogoleri amafika pamalo amene amayenera kuzimangirira ndi kupanga izo ngati ngati nkhani ya ndale. Iwo amasewera ndale menemo, ndipo menemo iwo amachokapo pa mawu a Mulungu. Ndipo ine ndikuyenera kukhalabe pa mawu, ine ndikuyenera kukhala pamenepo, ndipo izo zikuyenera kubwera ku izi. Ndipo ine ndikuyenera kusuntha ndi izo. Ndizo zonse. Chotero ndipo ife inu mukudziwa tinkakonda kuimba nyimbo yaing'ono. Ife tikuyandama mu mtsinje wa nthawi. Ife sitikhala nthawi yayitali. Inu munayimvapo iyo mitambo ya nkuntho ya mdima idzasanduka usana wowala ukonkulondola. Tiyeni tonse tikhale olimba mtima pakuti sitinatsale tokha ukonkulondola. Bwato la moyo posachedwa pali kubwera kudzasonkhanitsira ngale kwawo. Imeneyo ndi nthawi imene ndikuyiyembekezera ndiye kuti ndidzakhale ndi chikhoto chimene sichidzapelepeseka ndi imeneyo yamayaya imeneyo. Ndipo ine ndikuyenera kukhala woona kwa Mulungu osapereka tcheru kwa zinthu pano pa dziko lapansi kufikira tidzakafike kumeneko. Ndipo kenako ife tidzatero. Ndizo zimene zidzakhalitse. Chotero ine musate izi kupitilira muzakasate 2 za utumiki. Ine ndayesetsa kukhala woona kumawu. Ine sindikudziwa za chinthu chimodzi chimene ine ndimayenera kuchisintha. Chifukwa ine ndimangoziwerenga izo kuchokera mu Baibulo kungoonena chimene Baibulo linanena. Ndikuzilola izo zizipita monga choncho. Ndipo ine sindimazibwezera mbuyo kapena kuzikonzanso chifukwa ine ndimangoonena izo momwe Baibulo limanenera izo. Ndipo ine ndikupeza kuti ngati Mulungu wayankhula chilichonse ndiye ife tikuyenera tizipita ndi mawu amenewo kuti tikawapangitse iwo kukwaniritsidwa. Ife tinaziona izo monga ine ndinakuwuzani inu usiku wathawu za masomphenya posachedwapa maona kuti izo ine ndimayenera kukhala kumeneko ndikuchenjeza kuti ndikhala kumeneko ndikunduza ine miyezi 6 zisanachitike kuti ndikhale pamalo amenewo. Ndikukaima pamenepo ndikunena pitani kumusi uko katatu ndi iwo. Ndipo ine ndinangoyendabe ndi amuna enawo. Ndipo masomphenyawo anadutsa chimodzimodzi gawo la Mulungu. Ndipo ine ndinasiyidwa nditayimirira. Chotero ife tikufuna kuti tizikumbukira. Inu mukuyenera kukhala pa mawu, kungokhala basi ndi mawu. Ndipo kumene mawu akutsogolera inu muzipita limodzi ndi mawu. Ndipo iwo adzakutulutsani inu bwinobwino. Ine ndikutsimikiza. Sopano ine ndikudziwa inu mwakhala muno kuyambira 8 koloko, ndipo mwina mwake ndi 10 koloko pakali pano. Ndi choncho, chotero tiyeni tipemphere tsopano kwa Ambuye wathu. Kodi pali zopempha zapadera zilizonse, ine ndikuona mipango yambiri ili apa. Kwezani mwamba manja anu pa zopempha. Mulungu akudalitseni inu. Sopano iye, ine ndamudziwa iye motalika mokwanira kuti ndidziwe ichi. Kuti iye amaona dzanja lililonse ndipo amadziwa mtima uliwonse. Ndipo chinthu chokhacho chimene chatsalira kuti muchite ndikungomupempha iye. Ndipo inu mukhulupirire zimenezo, ndipo izo zichitika. Tsopano inu mukhulupirire pamene ife tikupemphera. Atate akumwamba, ife tsopano tikuyandikira mpando wachifumu waukulu wamphamvu wa Mulungu, monga anthu achivundi muthupi la chibadwa. Komabe maliwo athu akuyankhula mawu amene akubwera mu mpando wachifumu waukuluwo. Ina kwake mumadera ena amene Mulungu amakhalako, chifukwa Yesu anati, inu mukawapempha Atate chilichonse mu dzina langa, ine ndidzachichita icho. Ndipo iye anatiwuza ife kuti tisakayikire, koma pamene tipemphera kuti tizikhulupirira kuti tilandira chimene tachipemphacho, ndipo icho chidzapatsidwa kwa ife. Anati, ngakhale inu mukhoza kudzanena kwa phiriri, suntha, ndipo osakayika mu mtima mwanu, koma kukhulupirira kuti chimene mwanena chichitika. Ndipo inu mukhoza kukhala ndi chimene inu mwanenacho. Atate, ife tikudziwa kuti zimenezo ndizoona. Ife timazoona izo tsiku ndi tsiku. Ndipo mulibe cholakwika mu mawu anu. Ndi chifukwa chakuti sitimakhala pamalopo. Nthawi zina chikhulupiriro chathu chimalephera kutisunthira ife pamwamba pamenepo. Ife timakhumudwa ndi kukayikira. Koma mawu uno ife tikuyesetsa kubwera Ambuye. Ndi chiyembekezo chatsopano, titagwiritsitsa ku mzere wa moyo wa Khristu ndi lonjezo lake. Ndipo tikubwera mukukhalapo kwa Mulungu kudzera mu dzina la Yesu. Ambuye, ine ndikutsimikiza kuti inu mukudziwa zopempha zonse zimene zinadziwitsidwa pansi pa dzanja mawu uno limene linakwezedwa. Langa nalonso linakwezedwa, ndipo ilo mowirikiza limakhala lokwezedwera kwa inu Ambuye. Chifukwa ndine munthu wosowa. Ndipo ndikupemphera kuti inu mupereke chopempha chilichonse. Muyang'ane pa iwo Ambuye, ndipo muyankhe zopempha zawo. Kuyambira kwa wang'ono mpaka wamkulu. Kuyambira kwa zopempha zazing'ono mpaka chopempha chachikulu. Ndiye Atate ayankheni iwo aliyense. Ine ndikupempha izi mu dzina la Yesu. Ndiye mukumbukire zanga Ambuye. Ndipo ndikupemphera ndikukuthokozani inu chifukwa chotipatsa mpumulo wabwino mʼmatupi athu ndi chidziwitso chimene tili nacho cha mawu anu ndi kumvetsa kumene tili nako kwa mzimu. Ndipo mowirikiza kupemphera kuti inu mutipatse ife kumvetsa kokulirapo kuti ife tisakhale opanda pake, anthu odzitukumula ndi izo, koma anthu odzichepetsa kuti mzimu woyera uthe kutigwiritsa ntchito pokwaniritsa mawu a Mulungu ndi kutiyika ife pamalo amene tikuyenera kukhala pa ola lino. Pakuti tikuyenera kukhala pa malo oyenera kuti izo zichitike. Ndipo ife tikufuna kutero Ambuye. Ngati ali mayi wa pakhomo kuseri kwa tebulo, ngati ziri kwa mwamuna wakufa chitale ali ndi sipanala mdzanja lake ndi umboni, ngati izo ziri za mtumiki pa guwa kapena dikoni kapena trustee kapena mnyamata ku sukulu wachinyamata muzokambira na mkalasi kulikonse kumene kuli Ambuye, mutilole ife tikhale kumeneko pa nthawi yoyenera. Pakuti ife tikudziwa inu munalonjeza zimenezo, ndipo izo zidzachitika chifukwa inu munanena chomwecho. Ndipo bwanji, ndi chikhulupiriro chathu chamangidwa pamenepo. Tsopano Ambuye, ife tikumverera kuti ife tilibe nthawi yotalika. Nthawi kubwera, ife tikutha kumverera chifunga kuchokera mlengalenga pamene icho chikusunthira mkati. Ife tikudziwa kuti chiweruzo ndi mkwiyo wa Mulungu zakonzekera kugwa. Ife tikukhoza kumverera zotsatira zake kale. Ndipo ife tikupemphera Ambuye kuti inu mutithandize ife. Ndipo tsopano ndithandizeni ine Ambuye pa uthenga wa ung'ono uma wa uno wapafupifupi maminiti sate. Wotchedwa kuwerenga chotsitsa, tithandizeni ife Ambuye kuti timvetse pamene ife tili. Ndipo tiyeretseni ife tsopano Ambuye, muchotse machimo athu ndi zolakwa zathu. Ndipo mulole pasakhale munthu umodzi pano mawa uno wotayika, mulole aliyense akhale wokonzeka. Akhale mu bwalo lalikulu ilo pamene ife tidzakomana mbali inayo. Pamene azidzayitana mulole ndidzamve dzina ndi dzina alipo. Ndicho chimene ife tikuchiyembekezera Ambuye. Ndipo achikulire adzakhala achichepere kumeneko kwa nthawi zonse. Atasandulika mkamphindi ka nthawi, achisavundi adzayima mu chifaniziro chake, dzuwa ndi nyenyezi kuti adzaware moziposa, monga Daniele ananenera. Iwo amene atembenuzira ambiri kuchilungamo adzawala ngati nyenyezi kwa nthawi zonse. Koma ife timamva zimene inu munanena kwa mneneri, pita njira yako Daniele, pakuti iwe udzapumula malo ako, koma mtsiku limenero iwe udzaima. Oh Mulungu, tiloleni ife tiyesedwe woyenera kupyolera magazi a Yesu. Palibe zotiyenereza zathu zathu zimene ife tikudzinenera, koma kupyolera mukuyenera kwake. Mulole ife tikhale oyenera kudzaima pa tsiku limenero. Pamene ife tikuvomereza kulakwa kwathu ndi kufuna kudzaima mu chilungamo chake ndi mneneri wankulu Daniele ndi onse amene adzayimirire pamene mphoto zizidzaperekedwa. Kufikira pamenepo Ambuye, tipangeni ife tikhale zida mʼdzanja lanu. Mupange makutu athu akhale zida mawa uno zomvetsera mawu. Muipange milomo yanga ikhale zida zoyankhulira iwo.
May our understand the will of God. Amen.
Pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu, ndipo mulole kumvetsa kwathu kumvetse chifuniro cha Mulungu. Amen. Ndizovuta kwambiri kuti tiyambe. Zimaoneka ngati pamakhala zochuluka zomwe iwe unganene, ndipo mafuna kuzinena. Ndipo zimaoneka ngati pamakhala nthawi yaing'ono yoti uzinene izo. Mwina make ndisanati ine ndisanachoke, ine ndinanena usiku watha, ife tikhoza kupeza mwayi oti woti mwina tidzamalizitsa limodzi la mabuku a Baibulo mukugwa kwa masamba uku kapena mchisanu tisanachoke. Ndikupita, ine ndikufuna kuti ndipite kutsidya kwa nyanja Ambuye akalola ikadzangotha Krismasi nthawi ina. Sopano ine ndikufuna kuti inu mutsegule mawa uno kuzowerenga ku Ahebri mutu wa 11. Ndipo tsopano mvetserani macheru kwenikweni kukuwerengako. Ndikufuna kuti nditsindike pa ndime ya firi. Tsopano chikhulupiriro ndi chikhazikitso cha zinthu zoyembekezeredwa, umboni wa zinthu zosaoneka. Pakuti mwa ichi akulu anapeza umboni wabwino. Kudzera mu chikhulupiriro timazindikira kuti mayiko anapangidwa ndi mawu a Mulungu. Chotero kuti zinthu zimene zimaoneka sizinapangidwe ndi zinthu zimene zimaonekera. Tsopano umenewo ndi mutu wosamvetseka kukhala maziko a mutu umene ine ndikufuna kuugwiritsa ntchito. Zinthu sizinapangidwe kuchokera ku zinthu zomwe zimaonekera. Tsopano ine ndikufuna kuti ndigwiritse ntchito phunziro ili mawa uno kuwerenga chotsitsa, chifukwa ine ndikufuna kuti ndipange kufanana mwanjira ya uneneri. Usiku wa thawu ine ndimafuna kuti ndiphunzitse pang'ono palemba mawa uno uthenga wa uneneri, ndipo usiku uno uthenga wa uvangeli. Tsopano zinthu zimene zinapangidwa kuchokera ku zinthu zimene sizioneka. Tsopano ine ndaphunzira kudutsa mu zaka zonsezi kuti zinthu zonse zimene zili zathupi ndi zoyimira za zinthu za uzimu. Chilichonse chimene chili muthupi. Ndipo tsopano ingokumbukirani kuti pamene inu muona chilichonse muthupi, icho chimayimira chinthu cha uzimu. Mukuona, zinthu zonse zinapangidwa motsatira zinthu zimene sizioneka. Maona, zachithupi ndiye zimanyezimiritsa za uzimu. Tsopano pamene ine ndimawerenga masiku angapo apitawo, ndipo ine ndikukhulupirira ine ndinazitchula izo usiku wa thawu pang'ono, kuti ine ndimawerenga pamene kapena ndimamvera pa wayiresi ndikubwera kuchokera ku Canada. Kumene dokotala ameneyo kuno ku United States anali anachitira ndemanga kuti munthu anali zaka 14 miliyoni zakusintha. Iwo anafukula fupa ku Italy mu 1800. Kwina kwake ma 1800 kuti fupa ili limayenera kukhala fupa la munthu amene anali mwina mwa pamene iwo akuchita izo kuti adziwe kuti ilo linali ndi zaka zingati ndipo dokotala uyu monga mamuna wokalamba ndipo anayika moyo wake wonse pakuphunzira pa fupa ili. Ndipo iye akuti fupa ili ndi fupa la munthu amene ali ndi usinkhu wa zaka 14 miliyoni. Tsopano izo ndi zamkutu bwanji. Momwe munthu wautayira moyo wake kutali pachabe, yesetsa kuti awatsutse mawu a Mulungu. Ndipo iye alibe kalikonse koma basi kofikira kosatha kuchokera mmenemo. Ndipo aliyense amadziwa kuti ngati ukwirira fupa pansi, mu zaka 20 fupalo limasinthika. Kati mwa zaka 100 fupa limenelo limadzakhala kuti latha, zimangokhala zidutswa chabe za ilo. Ndipo zilibe kanthu kuti inu mulika muchikhalidwe chotani mukuona. Ndipo kenako mkati mwa zaka 1000 fupa limenelo lidzakhala chiyani? Zaka 1000 lidzakhala chiyani kuchulukitsa ka 10? Lidzakhala chiyani 1 million? Kenako 14 kuchulukitsa milioni. Mai, ndizo basi sicha nzeru nkomwe kuganiza za chinthu choterocho. Fupa silingakhale moyo zaka 14 milioni pansi pa chikhalidwe chilichonse. Aliyense amadziwa zimenezo. Iye ayenera kuti anatenga china chake chimene chinkaoneka ngati fupa kapena china chake. Ndiyeno kodi iwo akanadziwa bwino bwanji kuti ilo linali la zaka 14 milioni? Mukuona? Kuonjezera apo, Mulungu anamupanga munthu pa dziko lapansi zaka 6000 zapitazo. Ndipo izo zikukhazikitsa izo. Wina wake amakambirana zimenezo ndi ine nthawi ina yapitayo pa umodzi wa misonkhano yanga. Ine ndinali kuyankhula zakusinthika kwa munthu. Ndipo ndinati iye anali wa usinkhu wa zaka 6000 zakubadwa zokha. Ndipo munthu uyo anati chabwino mbale Branham, ife likhoza kutsimikizira kuti dziko ndi la usinkhu wa zaka mamiliyoni. Chotero chinthu chimene inu mukuchigamba inu nonse mukulakwitsa. Ine ndinati kodi simumakhulupirira Baibulo? Iye anati ndimakhulupirira kuti munthu analemba Baibulo. Ndipo ine ndinati zoonadi, dzanja la munthu linkapanga zilembozo koma mzimu woyera unkakhala kuseri kwa dzanjalo. Mwaona, linapanga chilembocho chifukwa Baibulo linanena chomwecho. Ndipo iye anati chabwino, pamenepo inu mukuyenera kuvomereza kuti iwo analakwitsa pokamba za dziko lapansi. Ine ndinati Baibulo silimalakwitsa nkomwe. Iye anati chabwino, ngati dziko anati linali, inu mukhoza kuona mapiri momwe iwo anasinthidwira mwamba kuchokera ku chiphala cha moto. Ine ndinati koma inu basi? Iye anati ndipo Mulungu anapanga dziko limenelo masiku 6. Ine ndinati tsopano Baibulo silinanene zimenezo. Inu munangoganiza kuti ilo linanena izo. Ine ndinati tiyeni tingobwerera mbuyo tsopano kuti titsetse mkangano wanuwo. Mutu wa 1 wa Genesis anati pachiyambi Mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi. Basi ndimotalika bwanji momwe iye anali kuchita izo ine sindikudziwa. Iye sanatiuze ife koma pachiyambi Mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi. Basi kenako ndipo dziko linali lopanda maonekedwe. Apa ndi pamene Mulungu anayamba kuligwiritsa ntchito ilo. Mukuona? Chotero iwo amangomenya ubongo wawo pachabe. Mukuona? Mulungu anapanga dziko lapansi. Iye mwina anakhala zaka 100 trillion akulipanga ilo. Ine sindikudziwa kuti iye anakhala motalika bwanji. Koma iye analipanga ilo. Ndipo iye sananene kuti iye anakhala motalika bwanji. Ndipo si ntchito yathu kuti izo zinali motalika bwanji. Iye anangoti pachiyambi Mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi. Basi izo zikukhazikitsa izo, ndizo zonse za izo. Ndi motalika bwanji iye anakhala akuchita izo? Izo sindizo. Komano chilengedwe chinayamba kuphuka tsopano mu nthawi ina pamene iye anayamba. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti mmenemo kuti chilichonse pa dziko lapansi chimanyezimiritsa kumwamba. Ine ndikukhulupirira zimenezo chifukwa chimene inu mumaona chilichonse chikuvutikira moyo ndi chifukwa chakuti pali moyo umene iwo umanyezimiritsidwako. Ndipo ndimakhulupirira kuti pamene Mulungu anamupanga munthu iye anayamba kunyezimiritsa zinthu zing'onozing'ono monga ngati moyo wa nyama. Ndipo kenako chinthu chotsatira chimene iye anachilenga chinali china chake chosiyana. Ndizo ndendende basi momwe Baibulo limati iye anachita izo. Iye anapanga poyamba mitengo ndi moyo wa zomera ndipo iye anampanga munthu. Ndipo kenako chinthu chotsiriza chimene chinabwerapo kuchokera pa dziko lapansi maonekedwe a chilengedwe chinali munthu. Palibe chapamwamba chomwe chinabwerapo. Chifukwa chiyani? Icho chinali chinyezimiritso cha ngwiro cha wamwambamwamba kumwamba chimene Mulungu ndi munthu. Mukuona Mulungu ndi munthu. Chorero izo zikutsimikizira zimenezo. Ndipo pamene Mulungu anadzatsika kuti adzakhale pakati pathu, iye anali munthu. Mukuona munthu. Chorero izo zikuonetsera kuti ungwiro wakusintha unali Mulungu amene ali munthu. Ndipo kenako inu mutenge mtengo, inu mutenge udzu ndi zina zotero. Mutenge mtengo. Iwo umanyezimiritsa mtengo wa moyo umene uli kumwamba. Zinthu zonsezi zikuvutikira ungwiro. Ndipo chilichonse muchilengedwe monga Hebri amanenera apa, chinapangidwa kuchokera ku zinthu zosaoneka. Mawu ena izo ndi zauzimu. Ndipo chauzimu chikunyezimiritsa chachilengedwe. Mukuona? Sobano ndiye chachilengedwe chinali chamuyaya, kapena chikuyenera kukhala chamuyaya, limodzi ndi chauzimu, koma tchimo linadzapotoza chachilengedwe. Chotero ndipo ngati izo zili chomwecho, chimene ine ndikukhulupirira izo zili, ndiye chilichonse chimene chikuchitika pa dziko lapansi ndi chifaniziro cha zinthu zauzimu zimene zikuchitika. Mukuona? Izo zikuyenera kuonetsera china chake, zimene munthu wakwanitsa kuzichita. Sobano ife likupeza monga thupi la chibadwa. Apa pali thupi la chibadwa. Ndipo thupilo linapangidwa kuti lizizibala lokha, zimene zinali ana. Ndipo tsopano thupi la chibadwa mukubadwa kwa chibadwa kwa mwana. Ife likupeza kuti chinthu choyamba chimene chimatuluka ndi madzi, kenako magazi, ndipo kenako moyo. Ife likupeza muthupi la uzimu la Khristu, chinthu choyamba ndi madzi, ndi magazi, ndi moyo. Kurunga mitsidwa, kuyeretsedwa, ubatizo wa mzimu woyera. Mwaona mamwe izo zimanyezimiritsira zinthu zonse zachilengedwe, zimanyezimiritsa zinthu za uzimu, kubadwa kwa chibadwa. Titenge mwachitsanso chirumikizano cha ukwati. Ife likupeza kuti ukwati timapeza chitomero ndi mgwirizano, ndipo kenako ukwati. Izo zikuyenera kukhazikitsa izo kwa nthawi zonse. Tsopano ndi chinthu chomwechomwecho chimene chimadzakhala ndi Khristu ndi mpingo. Mukuona chitomero, Mulungu akuyitana mitima yathu, ife timadzipereka. Mwambo wa chikwati, ndipo mkwatibwi amatenga dzina la mkwati. Mukuona, 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 ndi izo pamenepo. Izo zimapanga mkwatibwi. Tsopano nthawi zonse mkwatibwi amatenga dzina la mkwati. Pali zinthu zambiri zimene tingayankhulepo apa. Ine ndinalemba mndandanda apa umene unganditengere maola awiri kuti ndidutsemo pafupifupi. Ndimalemba oti ayikire kumbuyo izi, monga ngati ino mukufuna ena ayiwo apa kuti ayikire kumbuyo izo. Monga Yohane woyamba 5:7 amasonyeza kubadwa kwa chibadwa ndi kwa uzimu ndi zina zotero, madzi, magazi ndi mzimu. Ndipo atatu kumwamba, Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Atatu awa ndi mmodzi. Pali atatu amene amagwirizana pa dziko lapansi, iwo si mmodzi, koma amagwirizana muchimodzi pa dziko lapansi. Ndiwo madzi, magazi ndi mzimu. Maona, madzi, magazi ndi mzimu. Monga kubadwa kwa chibadwa kumayamira zimenezo. Chotero ngati munthu akhazikika pali ngaliro la kulunga mitsidwa kuti ndizo zonse zimene iwe ukuyenera kukhala nazo, iye akulakwitsa, akulakwitsa. Iye akuyenera kuti akulakwitsa. Ndiyeno ngati mpingo umene umakhulupirira monga mbiri a Chipentekoste kuti mzimu woyera ndi iwowo ndizo zonse. Mungolapa ndi kulandira mzimu woyera. Izo ndizolakwikabe chifukwa iwe umayenera kupeza kuyeretsedwa mmenemo kuti uyeretse mmenemo mzimu woyera usanalowemo. Ngati sutero iwe uwasiya magazi kunja. Mukuona? Ndipo kubadwa kwatsopano. Monga anthu amayankhulira kuti ubatizo wa mzimu woyera ndi kubadwa kwatsopano. Tsopano kumeneko ndikulakwitsa. Ubatizo wa mzimu woyera ndi wosiyana ndi kubadwa kwatsopano. Kubadwa kwatsopano ndi pamene wabadwa mwatsopano, koma mzimu woyera ndi pamene mphamvu ibwera mukubadwa kumeneko kuti ukatumikire. Ndizo ndendende. Mukuona? Mzimu woyera ndi kubatizidwa kulowa mu mzimu woyera. Kubadwa kwatsopano umakhala ndi kubadwa kwatsopano pokhulupirira mwa Ambuye Yesu Khristu. Mukuona? Pokhala ndi chikhulupiriro ndi kumulandira iye ngati mpulumutsi wako ndiko kubadwa. Maona? Chifukwa wadutsa kuchokera ku imfa wapita ku moyo. Tsopano ngati ndimukufuna kuyikira kumbuyo zimenezo, tengani Yohane woyera 5:24. iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wosatha. Mwaona, iye ali nawo moyo chifukwa iye akukhulupirira. Ndipo gulu lomwelo linkayenera kupita ku Pentecost kuti likabatizidwe ndi mzimu woyera. Ndende, mzimu woyera ndi mphamvu yotumikira. Chotero pamene mukambasa kuti muyenera kubadwa kenanso ndi kuzika izo kwa mzimu woyera. Ambiri a Methodist ndena otero amalakwitsa pamenepo. Izo sizingatero. Izo sizingagwirizane ndi lemba apa. Mumachika chinthucho chambali. Muyenera kuzilenga izo momwe lemba linazikira izo kunja kuno. Mbona? Ndipo mzimu woyera ndi a. Inu mudzalandira kubadwa kwa tsopano zidatha izi. Chiyani? Ayi. Inu mudzalandira mphamvu. Machitidwe 180. Pambuyo pakuti mzimu woyera wabwera pa inu. Mugona, ndipo iwo anali atakhulupirira kale kumoyo wa muyaya ndi zina zotero. Koma iwo ankayenera kuti akhale ndi mzimu woyera kwa mphamvu. Inu mudzakhala mboni za ine, mzimu woyera ukadzaza pa ine, chifukwa mzimu woyera ndi mboni ya chiukitsiro, kuonetsera kuti mwadzakhala wamkulu mwa Khristu. Tsopano, chachibadwa. Zinthu zonse za uzimu, zochitika zonse ndi zina zotero, kapena zimayimira za uzimu, kapena chachibadwa ndi choyimira cha uzimu. Tsopano ndinapita kuchionetsero cha padziko pamene ife tinali pafupi ndi kumeneko ku Spokane. Ndipo ndinaganiza zolitenga banja. Chifukwa ndinakhalapo pa chionetsero cha padziko chimodzi chokha mu United States. Ndipo izo ndi pamene izo zinali mu Chicago zaka zapitazo. Hope ndi ine tinapita. Ndipo ife sitinakwanitse kukhalako kumeneko, koma pafupifupi tsiku limodzi akuba ndi chilichonse. Iye anali ndi pini imene msuweni wanga anamupatsa iye, ndipo ine ndikuyenda pambali pake, wina wake anadzamuchotsa piniyo. Basi izo zinali zoopsa. Ndipo chotero ine tinakhala tsiku limodzi ndikumabwerera. Koma kuchionetsero cha padziko ine ndinalitenga banja ndipo tinapita kumeneko. Izo sizinali zoposa chionetsero cha ku Louisville pomwe pano. Inu munaona Space Needle imene iwo amayikamba, sizinali zina, koma kupita kuno ku Asbury Build kapena Brown Building kapena kwina kwake. Ndikupita mwamba pafupifupi maulendo 80 kapena 10 pachokwezera mwamba ndikubwerera pansi. Zinali zimenezo. Ndipo ine ndikuganiza kuti General Electric ndi amene anayika izo kumeneko. Koma panali chinthu chimodzi chimene chinali cha pamwamba. Tsopano Germany anali ndi chionetsero chawo. Russia ndi mafuko ena onse anali nacho. Chifukwa ndi chionetsero cha padziko lonse. A Germany, France ndi zionetsero zazing'ono zimene sizinali zazikulu kwambiri kuposa momwe guwa ili lingakhalire pomwe pano. Koma science anali nazo zawo zimene anakwanitsa kuzichita. Ndipo chinthu chachikulu chimene iwo anali, iwo anali kuchichita, chinali kagwiritsidwe ntchito ka foja. Ndipo ngati munthu ali yense amene amasuta ndudu ndipo analowa mmenemo, ndipo atatulukamo ndikumakasutanso. Pali china chake cholakwika ndi maganizo a munthuyo. Pamene ine ndinawaona iwo ndi maso anga omwe akutenga ndudu ndi kudzayika iyo mu makina ndi kudzakoka utsi wa foja kuchokera mmenemo ndi kudzawukumira iwo mu chubu cha mankhwala, ndipo khansa yoyera inangodzazidwa ndi iyo ndi ndudu imodziyo. Ndiyeno iye anati anthu ambiri amati apa dziko lonse awa zimene achita sapamwamba pa izo, anati anthu ambiri amati ine sindimaokokera iwo mkati. Ndipo wasansiyo anatenga nduduyo iye mwini ndipo anakokera utsi wa iyo mkama mwake, osati kuwuzira iwo kudzera mphuno zake kapena muli monse momwe amaupititsira iwo mapapo awo, koma anangowuyika iwo mkama mwake. Ndipo kenako nkudzawukumira iwo mankhwala omwewo, munalibemo iliyonse ya khansa amenemo. Anati iyo yapita kuti mkama mwangamo amene ndinameza iyo imapita mmimba ndithudi. Iye anati tsopano kenako ganizo linadzabwera, chifukwa chiyani madokotala amanena kuti ndudu sizoyipa? Iye anati munthu aliyense amene angagulitse ukulu wake wakubadwa, dokotala atapanga neno ngati limenelo akhoza kupuma ntchito, chifukwa makampani a ndudu amenewo angamupatse iye zokwanira kuti apume ntchito. Iye kwenikweni amagulitsa ukulu wake wakubadwa, chifukwa iye analumbira kuti sadzachita chinthu choterocho. Koma iwo amachita izo muli monse. Ndipo iye anati, magina ake ndi awa tsopano. Ife titsimikizira izo kwa inu mwazomwe science yakwanitsa kupanga. Ndipo iwo anali ndi Yul Brynner, mkudziwa, katswiri wapakanema menemo. Izo, ndipamene kachidutswa kakang'ono kachikonga kaja, iye anati, tsopano iwo amati nsonga zosefera. Iye anati, munthu amene amachita zimenezo, amangoonetsera chikhalidwe cha maganizo ake. Pakuti ngati ulibe utsi uliwonse, ulibe kukhula liliwonse. Ndipo phula limapanga utsi. Ndipo ngati ukusuka ndudu yokhala ndi nsonga ya sefa, anati, zidzatengera pafupifupi zitatu kapena zinayi kuti zikwaniritse imodzi ya inayo. Chifukwa zimangotengera phula lochulukirapo kuti likwaniritse. Ngati supeza utsi, palibepo phula. Kuyenera kukhala ndi phula kuti ukhale ndi utsi. Ndiye ndi zimenezo. Anati, sutani, ngati inu mungasute iyo, musuta imene ilibe nsonga pa iyo. Umabeza ndudu imodzi idzakhutitsa pamene zingatengere zitatu za zinazo. Chifukwa iwe ukungokoka phula locheperapo. Ndi njomba yogulitsira ndizo zonse zimene fuko ladzaza nazo. Ndi njomba zamalonda, ndi uve, ndi china chilichonse. Ndipo pamenepo ndiye iye anatenga izo ndipo anaonetsa momwe kaphukusika kang'ono kaja kanatsakamirira mu mmero kapena mapapo. Ndipo poyamba umakhala woyera. Kenako umasanduka pinki, ndipo kuchoka ku pinki umakhala wa pepo. Kachidutswa, kachidutswa kakhungula ling'ono kankaoneka kakakulu choncho kudzera mu galasi. Koma ndithudi, mukatenga galasi la mphamvu kuti muonere ngakhale khungulo. Kenako iye anati, pamene iwo usanduka wa pepo, inu muli ndi kansa. Iye anati, mamuna amene angasute paketi imodzi ya ndudu pa tsiku, amakhala ndi mwayi wokwanira ka 70 pa 100 wakufa ndi kansa. Kuposa munthu amene samasuta iyo. Ndipo zimaoneka zopusa kutenga mwayi wotero. Tsopano ndipo kenako iye anatenga chinthu china ndipo anatsimikizira icho. Iye anamubweretsa khoswe woyera. Ndipo anatenga ndudu ndipo anadzayika iyo makina. Ndipo anadzayikokera iyo kudutsa mtundu wina wa china chake chonga nsangalabu yoyera. Ndipo anatenga thonje, ndipo anatenga chikonga chimene chinali mu ndudu imodzi, ndipo anadzapaka pa nsana wakhoswe. Masiku 7 aliwonse iwo ankatulutsa mokhoswe wina. Ndipo iwo amakhala naye aliyense pa phunziro la tsiku limenero. Ndipo ankamulowetsa khoswe ameneyo kwa masiku 7 ndi kudzamutulutsa iye kansa amayima mokwera choncho pa nsana wakhosweyo. Ena iwo sankakhala moyo ngakhale masiku 7. Khosweyo samatha kuyenda. Ine sindinathe kudya kwa masiku 2 kapena 3 nditayang'ana pa chinthu chonyansacho. Atayima pamenepo ndi kansa, ndipo iyo ikuyenderera musi pa miyendo yake ndi zinthu monga choncho. Kansa yayikulu yotalika kwambiri inatupa pafupifupi theka la inchi pa nsana wakhosweyo chifukwa cha chikonga chochokera mu ndudu imodzi. Ndipo inu mukuganiza kuti zimenezo zinawaletsa iwo bambo wankulu atakhala pafupi ndi ine pamenepo. Ndipo thukuta likuyenderera pa nkhope yake anati, zikukhala ngati zokhudza. Si choncho izo? Ine ndinati, inu mumasuta? Iye anati, inde bwana, ine ndimatero. Ine ndinati, chabwino, ndiye inu muyenera kuti musiye zimenezo. Koma ndi zimenezo zomwe akwanitsa kuzichita, zimene angatsimikizire kuti zimachita zimenezo. Tsopano ine ndikuneneratu kuti dziko layima, ndipo ngati chitukuko chilipo kumbuyo mu nthawi ya chiretso pamene pankakhala chindapusa kugulitsa botolo la kachasu. Izo zingakhale kuchulukitsa kateni chindapusa chimenecho kugulitsa paketi ya ndudu mu zaka zingapo kuchokera pano. Ngati chitukuko chilipo ndizoyipa kateni kuposa kachasu. Izo ndithu zili. Izo ndi chiphe zimenezo. Ndipo iwe ukhoza kuwawuza anthu za zimenezo, ndipo iwo samapereka chidwi chochuluka kwa izo. Ndi mlali woyera wodzigulubuza ndi kuzisiya izo. Mwaona, ndi zimenezo tu. Iwo sakuzindikira. Koma mfundo yanga ndi iyi, chimene zinthu za sayansi zakwanitsa kuzichita. Iwo anali kumeneko kuchionetsero chapa dziko, amaonetsa mwakafukufuku wa sayansi zimene sayansi yakwanitsa kuzichita mu zinthu zachilengedwe. Tsopano ife tili pano kudzaonetsa mwakafukufuku wa uzimu zimene Mulungu wakwanitsa kuzichita ndi anthu amene adzakhulupirire mawu ake. Tsopano kuti mukwaniritse zinthu za sayansi, mukuyenera kugwira ntchito mu mizere ya sayansi. Kuti mukwaniritse zinthu za uzimu, mukuyenera kugwira ntchito mu mizere ya zauzimu. Tsopano mukuganiza kuti khoso ameneyo amaoneka moopsa momwe iye ankaonekeramo, inu mukanati mumuone iye. Ndikanakonda ndikanakhala ndi chithunzi chake nkomwe kuti ndikusonyezeni, ngati ine ndikanakhala nacho icho ine ndikanatero. Koma iwo sangakulole kuti iwe ukhale nacho icho. Koma zindikirani ndithudi khosweyo amangokhala maola angapo, ena iwo samakhala nkomwe masiku 7. Koma taganizani za zimenezo. Inu mukuganiza kuti izo zinkaoneka kakata? Inu mumayenera kuona momwe moyo umaonekera umene wakana uthenga. Inu mukuyenera kuyang'ana momwe iwo alili chinthu chooneka moyipa, momwe njerekezi amamugwirira munthu ndi wakhoza kumupotoza mwana wa Mulungu kukhala chinthu chooneka moyipa, momwe amaonekera maso a Mulungu. Oh, yakhoza kukhala wantali mapazi sikisi ndi mapewa, ngati ine sindikudziwa chiyani ndi tsitsi lopiringizika ndi chiyani. Izo sizikutanthauza kanthu, ndi chamkati mwa munthu chimene chili chokhalitsa. Chakunjachi ndi fumbi muli monse. Chotero ndi chimene achita, ndiyeno iwo amaonetsa anali ndi singano ya mwamba iyi ndi chilichonse zimene iwo ankaonetsera kuti akwanitsa kuzichita, zimene iwo anali atakwanitsa kuzichita. Ndi kufotokoza ma atomiki yawa onse ndi zina zotero. Iwo anali ndi kulosera kwa zomwe Chevrolet idzakhale. General Motors inali nayo pa chionetserocho chimene mwayina muzaka zotsatira, chimene Chevrolet ya muzaka zazana la 20 idzaonekere. Iyo inkaoneka kwa ine ngati paipi ya gasi yokhala ndi chotchinga pamwamba pake. Tsopano iyo anaonetsa momwe iyo izidzagwirira ntchito ndipo izidzayendetsedwa ndi mphamvu ya atomiki ndi mtundu wina wa phiko limene lizidzanyamulana lina ndi linzake ndi kumalamulira. Iwo udzakhala mwayi waukulu. Koma ndikudabwa ngati ife tingatsegule mbuyo mu masamba a bukhu la Mulungu mawauno, ndikuona momwe mpingo uti udzaonekere pa nthawi imeneyo. Kuona zimene Mulungu wakwanitsa kuzichita. Oh, momwe zochitika nthawi zonse mdziko lapansi lino zimayimira china chake chimene chikuchokera kwina kwake. Koma pamene izo zikantha dziko lapansi, izo kawiri kawiri zimakhala mchikhalidwe chobotozedwa, chifukwa izo zimakhala mdziko la mdima ndi tchimo. Mukuona? Koma ndiye pali choyimira choona madera a uzimu agawo linalo. Kuchokera pokhala madera atatuwo, ndiye gawo la chisikisi limakhala ndi choyimira chake. Ndine wokondwa kwambiri ndi zimenezo. Tsopano tiyeni tingotenga zimene takwanitsa kuzichita tsopano, zimene takwanitsa kuzipanga zaka zingapo zapitazi. Tsopano tiyeni tiyambe pa china chake chimene chinachitika. Ine sindikusungani inu motalika, Ambuye akalola, koma ine ndikufuna inu muone ichi mwansanga. Ndipo pamene izo zinafika kwa ine ndinamverera ngati ndiulukire kutali. Tsopano zindikirani tsopano, zaka zingapo zapitazo, maulendo analipa akavalo ndi ngolo osati kale kwambiri. Kale kale ine ndinkayenda mozungulira pa kavalo ndi ngolo ndi pa chishalo, pamene ine ndinali mnyamata msinkhu wa zaka 15-16. Ine ndinkakwera kavalo ndipo ndinkapita ku tauni pa kavalo ndi ngolo. Ndinkayendetsa pafupi ndi chalichichi kuno msewu wa matope kunja uko ndi dambo kuno lodzaza ndi udzi wautali ngati nyumbayi pafupifupi ndi kavalo ndi ngolo, ndi kuperekera nyemba ndi zinthu zochokera ku munda. Lero ndimazidutsa izo mu galimoto. Ndikusiyana kotani tsiku la kavalo ndi ngolo, kenako tsiku la galimoto, ndipo kenako tsiku la ndege linadzabwera motsatira, imene inkanyamuka kuchoka pa dziko kupita mu mlengalenga. Tsopano ngati inu mungaone motsimikiza basi monga zokwanitsa kuchita zimenezo zinali mwa sayansi, ngati munthuyo adzakhale ndi malingaliro a uzimu ndi kumvetsa, izo zimayimira zokwanitsa kuchita zachuma cha Mulungu ndi mpingo wake. Tsopano masiku, ndipo kumbukirani mtumiki nthawi zonse amabwera kumapeto a uthenga. Ife likudziwa mu mibado ya mpingo umo momwe ife linazipezera zimenezo. Tsopano masiku akavalo ndi ngolo anali ndani? Kumeneko kunali kutha kwa mbado wachilutera. Mwaona masiku akavalo ndi ngolo, iwo ankakhulupirira mkulunga mitsidwa. Mulungu akubweretsa mpingo kuchokera ku Chiroma Chikatolika Iye anaobweretsa iwo muzokwanitsa kuchita zoyamba zauzimu kuti olungama adzakhala moyo ndi chikhulupiriro. Amenewa anali masiku akavalo ndi ngolo pamene iwo ankachokera ku masiku akavalo ndi ngolo. Amenewa anatha. Sobano chokwanitsa kuchita chimene munthu anali nacho pa njira ya mayendedwe chinali galimoto. Ndipo inu mukuzindikira galimoto imeneyo imaonjezereka nthawi zonse mumphamvu zake. Sobano pa mapeto a mbado wa Wesley unabweretsa pokwanitsa kuchita mwauzimu kuyeretsedwa. Zimene zikutanthauza kuti mpingo unabwezedwa kuchokera ku chikhalidwe chakulungamitsidwa unapita ku chikhalidwe chakuyeretsedwa. Sobano ine ndikufuna inu kuti mukumbukire izi pamene ife tikupitilira kuti mpingo umene umatchedwa mpingo si mpingo. Mpingo ndi mpingo wa uzimu. Makumi ya masauzande kuchulukitsa masauzande a achulutera amene anajoina mpingo sankadziwa nkomwe zakulungamitsidwa kuposa momwe nkhumba inkadziwira za chishalo chambali. Iwo sankadziwa kanthu za izo. Ndipo mu mbado wa Wesley momwe makumi ya masauzande ankadzinenera kuyeretsedwa, iwo sankadziwanso za mphamvu yoyeretsa ya Mulungu kuposa momwe kalulu amachitira ndi nsabato za chipale. Mwaona, iwo mwantheradi sankadziwa izo. Koma panali anthu amene anakwanitsa kuzichita zimenezo. Haleluya! Inu mukuona kumene ine ndikupitako? Panali wina waka amene ankadziwa chimene kulungamitsidwa kumatanthauza pamaso pa Mulungu. Kukhala ndi mtendere ndi Mulungu kudzera mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Panali ena a achilutera amenewa amene anali okhulupirika. Iwo ankakhulupirira iwo. Zinalibe kanthu chimene mpingo wa Katolika unkanena. Iwo ankakhulupirira mawu a Mulungu ndipo anayima pa iwo. Chifukwa mtumiki wa mbado amenewo analalikira wolungama adzakhala moyo ndi chikhulupiriro. Ndipo iwo ankakhulupirira mu chikhalidwe cha kulungamitsidwa. Ndipo iwo anali okhoza mwachisomo cha Mulungu kukwaniritsa kulungamitsidwa kukhala ndi mtendere ndi Mulungu mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Sobano ife tikuzindikira kachiwiri motsatira panadzabwera a Methodist ndi kuyeretsedwa. Analipo ochuluka a Methodist amenewo amene anali oyeretsedwa kwenikweni. Sobano alipo ambiri a iwo akudzinenera izo ndipo samadziwa kanthu za zimenezo. Mpingo wa Methodist unkaphunzitsa kuyeretsedwa. Iwo ankati iwo ankapita kumeneko ndikumakalira ndikumabwererako. Anati ulemerero kwa Mulungu, ine ndayeretsedwa. Ndipo ankapitirirabe kumakakhala moyo monga iwo nthawi zonse ankachitira. Koma ena amuna amenewo ndi akazi anali oyeretsedwa kwenikweni ku zinthu za mdziko. Ndipo ankakhala moyo wodzipatula, moyo wapadera. Chifukwa chiyani? Uwo unali mbado wa magalimoto umene unkatenga mphamvu zambiri za akavalo. Galimoto T model yakale mwina mwake inali ndi mphamvu za akavalo 15 kapena 20. Mwaona, inali ndi akavalo 15 kapena 20 atayikidwa mu injini yaing'ono monga choncho kuyeretsedwa. Pamene sayansi inakwaniritsa china chake mwana mwachithupi, Mulungu akukwaniritsa china chake mwauzimu. Mwaona, china chake chikuchitika nthawi zonse. Ndipo kenako utatha mbado woyeretsedwa. Sobano timutenge munthu ngati Bevington wokalamba. Munthu ndani akanakhala munthu wamkulu kuposa mbale Bevington wokalambayo? Ndipo tayang'anani pa John Wesley, George Whitfield, Finney, Knox, ambiri a Methodist akala amenewo amene anakhetsera thukuta. Iwo anadutsa mu gehena pa dziko lapansi kuzunzika. Chifukwa iwo ankakhulupirira kuti mawu a Mulungu amaphunzitsa kuyeretsedwa, sitepa yachiwiri ya chisomo. Ndipo iwo anakhala ndi icho. Ndipo iwo anachikhulupirira icho. Ndipo iwo anachita zodabwitsa ndi icho. Chimodzimodzi basi monga Henry Ford ndi iwo anachitira ndi mayendedwe a Ford yakale ya Model T pambali pa kavalo. Iye anapitirira ndipo pamwamba pa tsiku la kavalo. Ndipo Wesley anapitirirabe mpaka pamwamba pa tsiku la chirutera. Ndipo kenako motsatira panadzabwera Pentecost. Ndipo monga sayansi ya mdziko inatha kukwanitsa injini ya galimoto, a Wright Brothers amene analenga kapena kupanga kukonza kani ndege makina owuluka anali patali pamwamba pa galimoto pa dziko lapansi, chifukwa iye anayitengera mu mulengalenga. Sobano, alright brothers, kupyerera muzimene ana waditsa kuzichita, anakhoza kuitenga science ndi kutsafanizitsa china chake kuno pa dziko lapansi, kuti akaonetsere kuti kunali chinthu chachikulu cha uzimu chimakonzekera kuti chidzachitike. Ndipo pamene alright brothers anakwanitsa kuwachotsa mapazi a munthu pansi, Pentekoste inadzagwa ndipo anadzadengera mu mlengalenga ndi mphatso ya uzimu ndi ubatizo wa mzimu woyera. Iye anatengera mu mlengalenga. Oh, haleluya! Anachotsa mapazi ake pansi kudakhoze yazikhoza kusambira pozungulira. Anabwera mwamba mu mlengalenga. Oh, momwe iye anapitira pamwamba pa kavalo ndi ngolo, momwe iye anapitira pamwamba pa galimoto. Iye anali mwamba mu mlengalenga. Iye anali akugogoda ndi kumapuma ndi kumagunda, koma iye anali akuuluka. Mwaona chimene munthu akukwanitsa pa dziko lapansi, pakuti izo zimapangidwa ndi zinthu zimene sizimaoneka. Mulungu anali wokhoza kukwanitsa china chake mwa anthu odzazidwa ndi mzimu, amene anali ndi njala ndi ludzu, ndi iwo amene akanati adzakhale ndi mawu. Sobano, ngati Wesley akanapanda kuchoka pa mawu ndi kukhala ndi dzina loyipa kumbuyo kwake, ankatchedwa munthu wopenga ndi china chilichonse. Iye sakanakhoza konse kukwanitsa. Koma Wesley anali mmodzi wa asayansi akulu wa Mulungu. Luther anali mmodzi wa asayansi akulu wa Mulungu. Iwo sankasamala chimene mipingo inkanena, chimene mabungwe ankanena. Luther sankasamala chimene akatolika ankanena. Iye ankakhulupirira kuti olungama adzakhala moyo ndi chikhulupiriro. Haleluya! Ndipo iye anatenga mankhwala a Mulungu a mawu, ndipo anawayika iwo pamodzi, ndipo mpingo unkasuntha mwachikhulupiriro. Wesley anadzazika izo pamodzi mwa magazi, ndipo anadzazitsimikizira izo mwa magazi, ndipo mpingo unayeretsedwa. Achipentekoste ankakhulupirira ubatizo wa mzimu woyera, kuti lonjezo lili kwa inu ndi kwa ana anu ndi kwa iwo akutali. Ndipo iwo anayeka mankhwala pamodzi kuchokera mu mawu, ndipo iwo anasunthira mlengalenga. Haleluya! Iwo anatuluka chifukwa iwo anali okhoza kuti athe kukwaniritsa zimenezo. Tsopano chifukwa chiyani amunawo anachita izi? Chifukwa chiyani Luther anapeza izo? Chifukwa chiyani Wesley anapeza izo? Chifukwa chiyani ena onsewa? Chifukwa zipangizo zinali pansi pano, zimene zikanakhoza kupanga Ford ya T-model. Panali magetsi amene akanatha kupangitsa galimoto kuti ziyenda. Panali mafuta pa dziko lapansi. Panali mapiston ndi zina zotero, zimango zonse, mpweya wa generator. Ndi chilichonse chimene iwo anali nacho kuti alenge chinthu ichi. Ndipo zindikirani, icho chinayamba kupanga icho kani? Osati kuchilenga icho. Mulungu ndiye mlengi, iye anali nazo zili apa. Koma munthu amene ankakhulupirira izo mu gawo la sayansi la chilengedwe anafufuza mu izo. Ndipo iwo samatenga ayi ngati yankho, iwo amakhulupirira izo. Ilo linali vumbulutso mu mtima mwawo, ndipo iwo ankakhala nalo ilo mpaka iwo ankatsimikizira kuti ilo linali londola. Umo ndi momwe John Wesley anatsimikizira kuyeretsedwa. Zipangizo zinali apa, mawu a Mulungu amene anabweretsa izo, iye anakhulupirira izo. Zinalibe kanthu ngati mpingo wonse, mpingo wa Anglikani ndi wonse akanamukana iye. Iye anakhala ndi kukhudzika kwake, ndipo iye anatsimikizira izo. Ndipo achipentekoste anadzabwera ndipo anadzatsimikizira, chifukwa iwo anali ndi chogwirika kuti mzimu woyera unali wolondola. Ndipo iwo anakwera mpaka mu mlengalenga. Kodi inu munazindikira chimodzi chimodzi ke zimene sayansi inakwanitsa kuzichita ndi chinacho chinathandizira chinzakecho? Iwo anali maonekedwe chabe apamwamba. Mukuona galimoto inali mayendedwe okwera kwambiri kuposa kavalo, ndipo ndege inali mayendedwe apamwamba kuposa galimoto. Koma izo zinatsatana china ndi chinzake, mphamvu za kavalo. Amen! Ngati imeneyo ndi mphamvu ya kavalo, nanga bwanji mphamvu ya Mulungu? Nanga bwanji mzimu woyera ndi mphamvu? mhambu ya mzimu yera imene ikoze kukulungamitsani inu mhambu ya mzimu yera yomweyo ingakoze kukuyeretsani inu mhambu ya mzimu yera yomweyo imene imakuyeretsani inu ikoze kukudzazani inu ndi kukhalapo kwake ndipo sayansi bang'ono amene sankaidziwa ma ABC yawo anazipeza izo chifukwa iwo anali a sayansi ya uzimu amen iwo anachiona chinthucho iwo anachikhulupirira icho munthu anachitira izo mwa maphunziro wa sayansi wa chilengedwe wa sayansi wa uzimu anachita izo mwa vumbulutso modzi mwa maphunziro wina mavumbulutso oh ngati ife tingathe kungotseguka pali mitundu yonse ya zinthu zimene zili apa kukonkulondola tsopano ife tikuzindikira momwe izo zimayendera momwe mulungu anakwaniritsira izo mwa achipentekoste anazitengera mumlengalenga momwe iwo kenako anabweretsedwa ku mpingo mwachiritso kuyankhula mumalilime mvumbulutso mphatso za mzimu mwakuti Luther sanadziwe kanthu za izo ngakhalenso Wesley iwo sankaphunzitsa konse zimenezo iwo sankadziwa kanthu za izo izo zinali kunja kwa mbado wawo bwanji kodi Henry Ford akanadziwa chiyani za ndege mu tsiku limenelo a Wright Brothers asanabwere waona iwo sakanazidziwa izo kenako chinthu chomwecho chimene a munthu kumbuyo uko ndipo akuyendetsa kavalo ndi ngolo zaka 500 zapitazo sakanadziwa kanthu za ngolo yopanda kavalo baibulo lokha linati iyo idzakhala pamenepo chotero iwo anatha kukwaniritsa izo mwakufufuza kwa sayansi ndipo pamene izo zinadzachitika pa dziko lapansi mulungu anazimira izo mwachokwaniritsa cha mpingo wake pakuti zinthu zimene zilipo zooneka zinapangidwa kuchokera kwa zinthu zosaoneka mwaona chinyezimiritso cha izo tsopano mbado wa pentekoste kwa zaka 50 zapitazi watumiza chitsitsimutso kuzungulira dziko ndi mitundu yonse yachilichonse mmenemo ndipo amakhala nawo machiritso ndipo matenda amachiritsidwa wolumala amachiritsidwa akhungu amabwezeretsedwa kupenya kwawo kodi inu mukuganiza kuti dziko lingakhulupirira zimenezo ayi bwana iwo sana mukhulupirire Luther iwo sana mukhulupirire Wesley iwo sana wakhulupirire a Pentecosti koma mulungu analenga baibulo mukafukufuku wake mwamuna amene anali wololera kuti achite zimenezo analenga baibulo ndipo anatsimikizira kwa ilo kuti ilo linali lolondola amen tsopano ife tikuyenera kukumbukira zimenezo ife tikuyenera kuzikhulupirira izo poona kuti zinthu zimenezo zinali choyimira tsopano taumalizitsa mbado wa chipentekoste mbado wa chipentekoste monga ine ndatsimikizira kumeneko ukudzalowa mu mbado wa Laodikaya koma tsopano china chake chachitika ife tili ndi wa muchombo tsopano John Glenn anali wa muchombo wathu woyamba ndipo ife tikupeza kuti izo zili patali kwambiri pamwamba pa ndege ndege imangotha kupita monga mwamphamvu yake ndi zina zotero koma iyi ndi mphamvu ya atomiki mphamvu yayikulu imene imamupititsa iye mokwera kwambiri kuposa ndege ngakhale ndege simeneyo nkomwe kukonkulondola iye wakwanitsa kuchita zimenezo chabwino tsopano ife tili ndi wa muchombo mbado wa chilengedwe ndipo kumbukirani wamthenga amabwera kumapeto a uthenga woyamba nthawi zonse ife tazitsimikizira izo pamenepo tsopano tili pa nzere wa muchombo amen ndi amen mulungu wa sayansi yakwanitsa kutsimikizira kuti alipo wa muchombo amene akhoza kupita patali kwambiri mpaka inu simungathe kuchiona icho ndi maso anu achibadwa ndipo icho chikhoza kupita kaya kuli mphamvu yobweza iliyonse kumeneko kapena ayi iye akhoza kumangopitirira chifukwa ali mu thanki ya mpweya ndipo iye akhoza kupita kumeneko ndi kumakayendako ndi kumakaona mayiko kozungulira wa muchombo oh man imbado wanji umene ukubwera inde bwana kupita kudutsa zinthu zachilengedwe zilizonse mkomwe ndi kusesa mpaka kutsidyako kodi izo zikuimira chiyani mbado wa uzimu nthawi ya uzimu umene mulungu atadzakhale ndi amuchongo a uzimu amen iwali pano pompano haleluya mphungu zamumlengalenga zimene zikhoza kupita mmwamba kuposa mbalame iliyonse zimauluka pa mwamba pa chilichonse amuchombo wa uzimu ulemerero amene akhoza kuwatenga mawu a mulungu ndi kutsimikizira kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse wamujombo wa uzimu. Oh my, ulemerero izo zimandibangitsa ine kumvelera bwino kukhala mu mbado uno. Tsopano ndichiti chodabwitsa bwanji kwa wamujombo wa uzimu, kuona nicho ndi chiyani. Kodi asayansi achibadwa anachita chiyani ata kukwaniritsa zimenezo? Ndipo Mulungu kudzera mwa munthu amene amakhala ndi Baibulo ndi kunena kuti iye ndiye mweyo dzulo lero ndi pa nthawi zonse. Ndipo saopa lonjezo Mose samala zachimene aliyense anena kukhala nalo ilo. Icho ndi chiyani? Iwo makhala wa muchombo amene akhoza kupita patali kwambiri kupitilira kuganiza pa chipembedzo. Icho ndi choposa china chilichonse. Icho chaposa zinthu za mpingo. Kunja uko kumakhala ndi Mulungu ndipo iye yekha amuchombo. Ndipo kumbukirani kuti iwo akhale amuchombo, iwo ankayenera kuti alowe mu thanki. Ndipo iwo samatha kudzilamulira okha, zimatengera mphamvu yamwe mlengalenga, mphamvu ya atomiki kuti imupeze iye kupitilira mlengalenga. Ndipo zikatero iye amalamuliridwa ndi nsanjayo. Ulemerero amuchombo wa Mulungu ndi chimodzimodzi. Iwo amabwera mu thanki ndipo amadzalowa m'malo, amadzalowa mthupi, ndipo thupi limenelo ndi thupi la Khristu. Ndiye si wowo, si choncho, sanali John Glenn, anali inali thanki imene iye analimo. Iwo anali makina, iye ankangokhala m'menemo, iye sankachita kanthu kalikonse. Iye ankangokhala ndi kulimba mtima kwenikweni kuti abwere m'menemo ndi kuti ndizoonadi, chifukwa sayansi inali itatsimikizira izo. Mulungu akufuna munthu amene angatha kubwera mwa Khristu ndi kukhulupirira kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi pa nthawi zonse. Ndipo osapenda kuganiza kwawo kwawo kusundira kunja mu mlengalenga, olamuliridwa ndi mzimu oyera.
Amen.
Amuchombo izo zili patali bwanji ndi kavalo wakale ndi ngolo. Izo zili patali bwanji ngakhale ndi ndege. Izo zili patali bwanji ndi ulungamitsidwa, kuyeretsedwa, ubatizo wa mzimu oyera. Iwo akubwera ku mphungu oyamba, iwo adali abuluzi, kenako anasanduka nkhuku, kenako iwo anadzakhala khwangwala. Koma tsopano iwo ndi mphungu, alibe amene angawatsatire iwo. Mphungu ndi mbalame yapadera, iyo ikhoza kupita mwamba kuposa mbalame ina iliyonse. Iyo imakhala yokonzeka kuti iziona, imakhala ili ndi mutu wa dzeru. Ikakafika pamwambapo pali anthu ena amene amatha kudumpha mwamba ndipo osadziwa kumene iwo ali akafika kumeneko, chifukwa iye sangaone kutali kuposa mmene iye walumbira. Koma pali ena amene akhoza kuyang'ana mbuyo ndi kuona zimene zikuchitika, imeneyo ndi mphungu. Iye akhoza kuima pamenepo mpaka nkumaziyang'ananso izo ndi kumadikirira mpaka atamba uthenga umene ungamuuze iye choti anene. Ameneyo ndi wamuchombo wa Mulungu. Mukuona izo zatsatira zina zonse zimene zinakwanitsidwa kuchitidwa bwanji. Izo sizikutsatira chochitidwa ichi amuchombo a Yesu. Amen. Samanyamuka nkomwe ndi mphamvu yake yomwe. Iye amachitidwa kupatsidwa mphamvu, chinthu chokhacho chimene iye amachita ndikulowa mmenemo. Ndizo zonse zimene ndimubwerera kuchita ndikulowa mmenemo. Mulungu adzatira kutumizako ndi kukhazikitsa. Iyo si mphamvu ya mafuta aponso, komanso kachikhulupiriro kena ka mpingo. Ndi mphamvu ya atomu ya Mulungu imene imakukankhirani inu kuchoka mlengalenga kupita mudanga uko. Amen. Oh bwanji, icho ndi chiyani? Amuchombo awa iwo ali ndi iwo samaswa konse, anangotenga mawu oti kulungamitsidwa, mawu oti kuyeretsedwa. Iye amakalowa mu Baibulo lonsero. Amen. Iye amakalowa mu zonsezo chifukwa iye amadziwa kuti Mulungu ndiwokhoza kuchita lonjezo lililonse limene iye anayamba walipangapo. Iye amangokhala pamenepo ndi kumadikirira. Oh my, mawu amakhala okakamizika kuti adzionetsere okha. Ngati inu mukudwala ndipo wamuchombo mungokumbukira, lowani mwa Khristu, dikirani kuwerenga chotsitsa ndizo zonse. Iye adzaombera chipolopolocho, musadandaule. Tsopano akhoza kukwaniritsa zimenezo chifukwa Mulungu analonjeza izo. Tsopano wamuchombo ndi wamkulu bwanji zinthu izi? Tsopano kuchokera ku mphamvu ya kale ya kavalo mbambu ya garimoto ndi mbambu ya ndege. Inu maona wa mchombo ya makala mwamba wambiri. Mwakuti iye ama kweza kuona zindu zimene mundu waba kavalo ndi ngolo sangate kuziona. Iye ama kava mwamba wambiri. Mwadi hakuweza kuona zindu zimene mundu wamu garimoto sangate kuziona. Iye ama kava mwamba wambiri. Mwadi hakuweza kuona zindu zimene mundu waenda tandeke sangate kuziona. Iye wapita kutari kunja kwa kulingalira. Amen. Ule melero. Ndizimene zotu. Iye wapita kudutsa zo koza kuzikwa nilitsa zilizo nsezimene mundu wanga koza kuzika nizira. Bungwe chipembezo. Yoye nera kukala wa Methodist, Baptist, kapena kukala wa uhu, haumozi, uhiri, kapena chiri jwense, chimene icho chiri. Iye ndi wa mchombo. Iye wapita mpaka mumlengalenga. Amen. Ndiwe migira banji. Ndipo kumbukirani wa mchombo amalamulidwa ndi mphamvu ya mlengalenga. Inu munawaona iwo akumubweretsa John Glenn menemo. Ine ndinayang'ana kumusiuko ku Cape Canaveral. Ndipo ndinaona chinthu cha mlengalenga chachikulu chija. Ndipo iwe sukanamuona iye mkomwe pali konse. Koma iwe umatha kudziwa kumene iye anali. Manjira imene choyendetsera chimalozera. Uko ndi kumene iye anali. Ona ndipo ife ndi choyendetsera na fenso. Pembero, pembero ni mbavu yoyendetsera imene imatsogolera wa mchombo. Apembeni Atate chilichonse mudzina langa. Ine ndidzachichita icho. Mukuona, mungoona momwe pembero likuyendera. Inu mukhoza kuona momwe iye akulozera. Amen. Mungoona momwe mpingo ukupempherera. Mukhoza kuona momwe mizinga idzaulukire. Mukhoza kudziwa izo ndi momwe a mchombo akuyendera. Mwome mpingo uku bemperera. Ya mabempera ambuye ndi tudi ife. Siti makubilira muzintu izi. Wamu jombo uja utsika bansi. Dizo zonse. Oh mbale. Koma pamene zinthu zonse zilizotheka. Ambuye tsanulirani mzimu wanu pa mpingo. Ndipo mupatse iwo chimene ife tikuchisowa. Mutsanulire pa ife mzimu woyera. Ndipo mungotichotsa ife mukulingalira kulikonse. Ndikukhulupirira kuti mawu amenewo ndiona. Ndipo ife tidzayima ndi iwo. Kuona chophimba ndiye kuyamba kukweza mutu wake monga chonchi. Maona. Wa mchombo akupitirira ndikupitirira ndikupitirira mwamba mumlengalenga zodabwitsa amapita kudutsa chipembedzo chilichonse amapita kudutsa kachikhulupiriro kalikonse tsopano kumbukirani kulunga mitsidwa ndikwa kachikhulupiriro izo nzona inu mumakhulupirira kulunga mitsidwa monga kwina kwake monga chirutera ndi aliwonse amasetelaiti awo ndiyo chimene iwo ali masetelaiti. Koma sana nyamuke pepansi panobe. Inu mukatenga kuyeretsedwa ndi masatelaiti awo. Mukuti kodi masatelaiti achirutera ndi chiyani? Chabwino, mpingo wa Kristu ndi gulu limenero uko. Kodi masatelaiti awesire ndi chiyani? Kwa Methodist, monga choncho, Nazareni, Pilgrim Holiness, masatelaiti awo. Ndiyeno achipentekoste ndi masatelaiti awo ndege ndi tudi. Au modzi, wiri, utatu, unai, zonsezi, mpaka mwamba. Four square, mpingo wa mulungu, zonse zikadaliti zikhulupiriro muchipembedzo. Koma wa mchombo amaswa chochinga cha phokoso. Iye amangopitirirabe modutsa. Iye samamva kalikonse. Oh my. Iye amangopitirira zonse zimenezo. Maona? Iye ali mwamba mwamba amenemo. Koma zinthu zonse. Iye akukhala mukukhalapo kwa mulungu. Inde bwana. Iye analonjeza izo. Mawu ake amanena kuti iye ndi wansembe wamkulu. Inu mukuona choyezera chachikulu chija chakhala kunja uko chikusuntha. Mumuone iye mumsonkhano. Inu mukhoza kuyang'ana pamene mzimu woyera ukutsika mumaonekedwe alawira moto. Monga iye analonjezera. Munthu sakhala pamenepo akuyesera kulingalira izo ndi sayansi. Wokhulupirira weniweni. Kodi iye ndi chiyani? Iye ndi sikirini yachoyezera. Muoneni iye. Iye akuyamba kuloza pozungulira. Amen. Ndipo icho chikumugwira uyo apo wa mchombo ameneyo. Iwe uli ndi kansa. Iwe uli ndi chakuti ndi chakuti. Ndiwe chakuti ndi chakuti. Ukuchokera kumalo akuti. Ambuye Yesu akuchize iwe. Haleluya. Iye amanyamuka. Amuchombo. Oh my. Mpingo wotani umene iwe ukenera kukhala. Ulipano, chimene takwanitsa kuchita, chatsimikiziridwa ndi sayansi, iwo anachionetsa icho uko pa chionetsero cha dziko. Ife tilinacho icho. Amen. Icho chikutsimikiziridwa konsekonse mbado wa mchombo umene tikukhalamo. Mwaona, icho chinapangidwa ndi zinthu zomwe sizioneka. Maona, icho chinabangirwa ndi china chake chochokera kumwamba. Ndi Mulungu mwini wake. Ino muli mudera la chisigisi limenelo. Ndi mphamvu ya Mulungu. Ife takhala mu malo otero. Mpaka ife takwezera mwamba kupita kudera limenelo. Kupitirira chinthu ichi chakupita kumanda ndi kumalira. Chinthu ichi choyika nkhata pa chotsegulira chitseko ndi kutsanzikana ndapita kwa nthawi zonse. Haleluya! Ife tinalowa ku chombo. Ndipo ndinanyamuka kupita kutali uko ndikukaona kumene izo ziri ndipo ndinabwereranso ulemerero ife ndikupita kwathu kuseri kwa thambo kutaliko kupitirira kulingalira kwa munthu momwe okalambadza sinthidwe mu mphindi yakuphethira kwadinso ife tidzaona iwo kumeneko amuna ndi akazi okalamba ali achichepherenso inu mukudziwa bwanji baibulo limaphunzitsa zimenezo ndipo mulungu anatumiza chombo mwamba mmenemo ife tikudziwa chimenezo zonse ziri bwereranso palibe kudandaula zakufa kufa si kanthu ndithudi ndikukhala moyo inde bwana ndikungonyamula mapazi anu pansi kuti chizipita zodabwitsa bwanji iye analonjeza zinthu zonsezi ndi mawu ake pakuti Hebrews 13:8 amati iye ali yemweyo dzulo lero ndipo nthawi zonse zinthu zimene iye anali wokhoza mulungu akhoza kuzikwaniritsa mwa munthu mmodzi amene angadzipereke yekha kwa izo mawu a mulungu chifukwa monga ine ndinanena usiku watha iye nthawi zonse ankayima ndi mawu tsopano kodi mukudziwa chiyani wamuchombo kwenikweni si chinthu chatsopano ayi nanga bwanji Eliya ngati iye sanali wamuchombo ine sindinamuonepo mmodzi iye anapita kumene John Glenn sanaganizepo zopita chabwino inu mukudziwa iwo anali naye mmodzi amene ananyamuka mukumayenda pang'ono nthawi ina dzina lake anali Enoki iye amangoyenda kumakwera mwamba koma iye anali wamuchombo ndithudi iye anali ndi mpweya wamphamvu sankasowekera kuti asinthidwe palibe ayi iye anali ali kale ndi mpweya wamphamvu pamene anayamba kuyenda anangoyenda kumapitirira kuchoka mʼmagawo onse ndi chilichonse anayenda kutuluka mukukhalapo kwa mulungu ndipo chotero munthu wina wachikulire anali atatopa ndipo sankakhozanso kuyenda bwino aponso iye anali atakangana ndi Yezebeli ndi tsitsi lake lalifupi ndi penti ndi chilichonse mpaka mulungu anangotumiza galeta kumeneko anati ndingokulola iwe ukwere kudutsa mitambo masanano wamuchombo nthawi ina mmodzi anabwera kudzatifera ife tonse ndipo mulungu anamukitsa iye tsiku lachitatu ndipo amuna 500 anayima pamenepo ndipo anamuona iye akutengedwera mwamba kukalowa mitambo ndili uli kuti ine ndidzabweranso ndipo angelo anabwerera ndipo anati Yesu yemweyo amene anatengedwera mwamba wamuchombo wamkulu adzabwereranso mwa njira yomweyo mtundu omwewo wa nyumba yomwe iye alimo thupi lachisavuli haleluya ndipo ife tidzakhala ndi thupi ngati thupi lake lomwe la ulemerero pakuti ife tidzamuona iye monga iye alili haleluya iye anathyola zotchinga phokoso zonse zotchinga kulingalira zonse ndipo anapita kupyola kulingalira anapita kudutsa china chilichonse ndipo munthu aliyense amene amukhalira moyo mulungu adzayenera kupita kudutsa mphamvu zisanu zilizonse iye adzayenera kuti apite kumaphunziro aliwonse chilichonse chimene munthu anakwanitsa kuchichita ndikumukhulupirira mulungu kuswa chilichonse ndikuchika icho pambali ndikusesera mwamba kukalowa kumwamba amen chimene amuchombo ndi ena otero akwanitsa kuchita mwachilengedwe mulungu akwanitsa kuchita zimenezo mwa mpingo wake mwauzimu mwa anthu auzimu amene ati akhulupirire mwamuna kapena mkazi aliyense amene angayerekeze pa nthawi iliyonse kuti amutenge mulungu pa mawu ake ndi wamuchombo iwo adzati izo nzosamveka mukuwamva anthu amenewo akulira akufula mukumva zimenezo izo zosamveka konse iwo sakumvetsa wina wake anandiuza ine anati inu munali ndi loto mʼbale Branham pamene inu munaona malo amenewo ine sindinakhalepo ndi loto ine ndinali nditayima pamenepo ndi kuyangʼana pansi pamene ine ndinali nditagona pa bedi ine mwina ndinali ndikulota pa bedi koma ine ndinali pamwamba apa ndikudziyangʼana pansi ine mwini mukuona iye anangondipatsa ine kukwera kwa chombo pang'ono mawu amenewo ndionetsa ine kumene ndikupita ndipo izo zikuonetsa kuti choyezera chako tidzaloza icho ndendende kumene izo ziri Sobano, si ineyo, ndi yeyo. Ni mzimu wako, maiwe, ukukubili na utenga wa meneo. Ndipo ni mzimu oyera, waima pano wa meneo inandiri. Ndipo iwe umakubili na hizo, monga joncho. Ndipo hizo, zima rumikizana. Ndipo hapa, hizo, zima bereta anso. Yango lako. Wamu jombo. Amen. Oh, zoda bwitsa bwanji. Inde bwana. Zobambana. Science yachita chinthu chachikuru. Ndipo inu mukudziwa, iwazichita izo mobambana kwambiri mpaka iwo akuyamba kudzichitira okha mantha. Ukonkulondola. Iwo ali ndi ukulu wochuluka kwambiri mpaka iwo akudziwa pa okha. Inu mukudziwa, iwo ananena kuno pafupifupi zaka ziwiri zapitazo. Izo zinali mphindi zitatu. Isanafike pakati pa usiku. Iwo akuchita mantha. Kodiwo akuchita chiyani. Sobano, munthu wakhala wokhoza pambuyo pa chirengedwe chake mwa wamuchombo wa chirengedwe. Sobano iye wakwanitsa kukhala ndi wamuchombo uyu. Ndipo iye akuganiza tsopano kuti pamene Russia adzayambe kukhulitsa dziko ili kapena dziko linalo, iye adzanyamuka nkumapita kumwezi. Ine ndinaona kanthu kakang'ono kokongola kwambiri tsiku lina. Iko kwenikweni kanali kokongola. Apo panali amwenye awiri ang'ono atayima akuyankhulana wina ndi nzake. Timimba tating'ono inu mukudziwa monga choncho ndi nthenga mmwamba kuseri kwa mitu yawo ndipo akungogwirana chanza wina ndi nzake kusisitana wina ndi nzake.
We'll soon have the country back to yourself. White man's going to the moon.
Anati, mbare, kosa chedwa pa, tiri tenganso dzikoli, kubwerera kwa ife. Azungu, akupita kumwezi. Anati, kosa chedwa pa, tiri tenganso dziko lathu. Mzungu, akupita kumwezi. Kyotero ife, tiri tenganso dziko lathu. Izo ziri bwino. Oh, tsopano iwo onse akufuna kupanga zochuluka za zitini za amuchombo izi kuti adzathe kulowamo mmenemo. Ndipo mbado wa Atomiki ubwera, iwo adzalipulitsa dzikoli. Iwo adzangokoka ichi ndipo onse nkudzapita kumwezi. Adzakhala ndi ulendo wopita kumwezi ndi kukakhala nazo zonsezo. Ndipo chotero iwo adzangokazipangira chuma china kumwezi. Iwo sadzakafika kumeneko. Ine sindikukhulupirira ndi mtima wanga onse, iwo adzakafika konse kumeneko. Mukuona? Koma pa nthawi yomweyo, wokhulupirira weni weni woona mwa Khristu adzalowa muchombo chake. Amen. Mwa mzimu umodzi ife tonse timabatizidwira muchombo chimodzi, thupi limodzi. Icho chikhoza kupirira mphamvu iliyonse. Iwo anayeserapo izo mung'anjo ya moto. Icho chidzapirira moto. Chotero icho sikidzatha kuyaka kuchulukitsa ka 7 kutentha kwake. Iwo anayeserapo icho muchilichonse. Chimatuluka bwinobwino. Chotero a sayansi ya uzimu yakwanitsa kutsimikizira kuti akhoza kupirira chilichonse. Chotero wokhulupirira weni weni wa uzimu wadzipelekeza yekha ndipo wakalowa muchombo cha Mulungu Khristu. Akukhulupirira zinthu zonse. Kuyika pambali tizikhulupiriro take, tizikhulupiriro ta Chipentekoste, tizikhulupiriro ta Baptist, tizikhulupiriro ta Methodist. Iye wangolowa muchombo akuti Ambuye icho chikonzeka liti. Oh man, kodi iye akuchita chiyani? Iye akubwera ku misonkhano yaing'ono, iye akumvetsera kukuwerenga chotsitsa kwa mawu a Mulungu. Inu mukudziwa pamene John Glenn anakhala pamenepo mawu amenewo, iwo anali akumvetsera kukuwerenga chotsitsa 10987654321 0. Mukona? Ndipo tsopano iye wafika pamala amene akuti watsala mphindi zitatu kuti china chake chinyamuke. Iwo sakudziwa chimenecho chiri mphindi zitatu kuti tikhale ndi ola la 0. Tsopano zindikirani, wokhulupirira weniweni amakhala mwa Khristu, palibe kutsutsidwa kwa iwo amene ali mwa Khristu. Amalalikira mawu, amakhala ndi mawu. Ine sindikusamala chimene zipembedzo zikunena. Iwo awakhulupirira iwo. Iwo adzayima pomwe apo chifukwa iwo ndi mawu. Zipembedzo zimayambitsa mkangano waukulu ndi kuwachotsa iwo, wathamangitsa iwo ndi kunena kuti iwo ndi openga chilichonse monga choncho. Koma iwo amakhalabe ndi mawu amenewo. Bola ngati Mulungu analonjeza zimenezo, iwo amakhala pamenepo chifukwa iwo ndi amuchombo. Iwo amakhulupirira mawu. Ndipo palibe njira yowachotsera iwo. Iwo adzakusiyani inu muli monse. Chotero basi ingowasiyani iwo kakanthawi. Koma iwo ali mmenepo adakhala m'malo amwambamwamba mwa Khristu Yesu, akumvetsera kukuwerenga chotsitsa mibado ya mpingo ndi zina zotero. ulemerero zimakupangitsa ninu kumvelera bwino sijo chorizo mvetsera werenga chotsitsa werenga chotsitsa ndi chiyani zinthu zonsezi zinalonjezedwa apa ndi pamene izo zinadzachitika zinthu zonsezi zinalonjezedwa apa ndi pamene izo zikuchitika kumene kuli lonjezo apa ndi pamene izo zinachitika zokwanitsa kuchita zimene iye walonjeza lero ndi izi apa pakati pathu pomwe kodi iwo akuchita chiyani akumvetsera kukuwerenga chotsitsa izo zafika padali bwanji njira yonse kuchokera kwa Lutera kuwerengera chotsitsa kurunga mitsidwa kuyeretsedwa 10987654032 kumakwera mwamba kodi iwo akuchita chiyani akudikirira kunyamuka ola la zero amen
mbale Branham maola 8 kenako anadzajambula gawo lomalizira lowonjezera ili limene linadzayikidwa apa ngati ndime 106 mpaka 111 iye anadzazifotokoza izi pa ulaliki wake wa madzulo mu kukhalapo kwake ndime 4 mpaka 5 mkonzi
kuzungulira kwakukulu uku kumene mpingo ukukonzekera kuchita ndi nthawi yayikulu yakuwerenga chotsitsa ndikufuna ndikufotokozereni chimene ndikuganiza kuti kuwerengera chotsitsa kuli tsopano ine ndikuganiza ife tangodutsa mu izo kumene mu mpingo muno ndipo tsopano inu mukuzindikira kuti pamene wamuchombo wachilengedwe akukonzekera kuchoka pa dziko lapansi pamakhala kuwerengera chotsitsa kuyambira pa 10 kubwerera mpaka 0 tsopano ine sindinayesere kuuswa uthenga uwu ndikuupatsa iwo mafotokozedwe auzimu
as it would take too much time this morning.
Chifukwa izo zingatenge nthawi yochuluka kwambiri mawawuno. Koma ine ndikufuna kuti ndiyesere kufotokoza ichi kwa inu. Kuti 10 ndi nambala ya chidziko munthu. Koma 7 ndi nambala ya ungwiro wa Mulungu. Masiku 6 iye analenga miyamba ndi dziko lapansi. Ndipo la 7 iye anadzapuma. Ndipo zaka 6000 dziko likuyenera kuvutika motsutsana ndi tchimo kapena mpingo uvutika motsutsana ndi tchimo ndipo laki 7 ndi zaka chikwi sabata 7 ndi nambala ya ngwiro ya Mulungu ndipo tsopano iye watipatsa ife kuwerengera chotsitsa kolondola ndipo kuwerengera chotsitsa kwake si 10 koma 7 ife tangodutsa kumene mu izo mulibado isanu ndi iwiri ya mpingo tsopano ife tikupeza ndipo uko muchivumbulutso kuwerenga chotsitsa koyamba kunali mu mbado woyamba kuwerenga chotsitsa kwachiwiri mbado wachiwiri ndipo mpaka kuwerenga chotsitsa kwachi 7 ndipo apa zikuoneka patsogolo pathu monga chithunzi ichi chajambulidwa kuti ife tinali ndi kuwerengera chotsitsa uku nambala yoyamba kuwerengedwa inali Efeso nambala yachiwiri kuwerengedwa inali Simna kenako Pergamo Tiatira yachisanu inali Sade yachisikisi inali Philadelphia ndipo yachi7 inali Laodikaya mbado wa mpingo wotsiriza kenako ndi nthawi ya 0 kuti mpingo zinyamuka mibado ya mpingo itatha kutumikira nthawi yawo tsopano ife tikudziwa mbado wa Tiatira unabwera ndipo unapita ndipo mbado wa Efeso unabwera ndipo unapita mbado wa Philadelphia unabwera ndipo unapita ndipo ife tili mu mbado wa mpingo wa chisevini pamapeto ake mbado wa Laodikaya ndipo kumeneko ndipo kuwerenga chotsitsa ngati inu mungazindikire mumaphunziro athu ambuyomu amipingo iye ananyamula mdzanja lake nyenyezi 7 zimene ife tinazipeza kuti ndi atumiki 7 amibado isanu ndi iwiri ya mpingo aliyense wa iwo akuzindikiritsidwa mwangwiro pamene Mulungu amatenga kuwerenga chotsitsa kwake kuyambira nthawi imene iye anadzachoka mpaka nthawi imene iye adzabwerenso iye akusonkhanitsa anthu chifukwa cha dzina lake zinayambira pa tsiku la Pentekoste woyamba mpingo wa ku Efeso nyenyezi ndi wamthenga wa mpingo umenewo ife timakhulupirira kuti ndi Paulo woyera iye wabwera ndipo nambala 1 yawerengedwa mbado wa mpingo wachiwiri umene uli Simna anali Ireneus woyera wamkulu wa Mulungu amene anatsogolera mbado wa mpingo umenewo pa mapeto mbado wa mpingo wachitatu umene unali Pergamo anali Kolamba woyera amene anali woyera wamkulu wa Mulungu mu nthawi ya mbado wa mdima mu mazunzo mbado wachinayi ndikuwerenga kwachinayi Martin Oyera wa Kutuas, Oyera wankuru wakubera kuchokera ku France, mbado wa mpingo wa chisanu, ndipo mtumiki wake anali Martin Luther, pakuwerengera chotsitsa. Mbado wa chisikisi anali John Wesley, pakuwerengera chotsitsa. Tsopano ife tiri mu mbado wa chiseven, mbado wa mpingo wa Laodikaya, ndipo tikumufunafuna mtumiki wankulu ameneyo wakuonekera kwa chiwiri kwa Eliya. Pakuwerenga chotsitsa ndipo mansanga pamene iye adzaonekere ndiye ndi nthawi ya zero ndipo mpingo wodzamba kumapita kwawo udzatulukira kumapita mu mlengalenga kupita mmiyamba kumapitirira kudutsa mwezi nyenyezi china chilichonse ndi kukakomana ndi Yesu. Kodi izi zinachokera kuti ndipo iwo anapita kuti muchombo ichi kodi anthu ankalowa chotani muchombo poyamba umo ndi pomwe iwo adzayenera kulowamo mu icho malo aliwonse nthawi iliyonse uko mkulondola ayenera kudzabwera mwenjira yomweyo imene oyamba anachitira chifukwa kuzungulira kwakukulu uku kwa thupi lalikulu la anthu kuti mu nthawi ya Nowa panali khomo limodzi lokha ndipo khomo limenelo linali khomo lokhalo lolowera chilichonse chimene chinadzalowa zilibe kanthu kuti iwo anapita mu chipinda choyamba pansi pakulungamitsidwa chipinda chachiwiri kapena chipinda chachitatu iwo onse analowera pa khomo limodzi iwo onse anadzabwera mwanjira yofanana. Ndipo ndi chinthu chomwecho mu tsiku lino la chombo ife tiyenera kubwera mwanjira yomweyo kubwera mwanjira yomweyo mwauthenga omweyo mwa Khristu yomweyo mwamphamvu yomweyo imene iwo anayilandira pa tsiku la Pentekosti mwanjira yomweyo izo zakhala nthawi zonse zili m'modzi yomweyo chifukwa ilo ndi khomo lomwelo ndipo kodi ife timalowa bwanji mu thupi ili polowera pa khomo ndipo Yesu ndi khomo ku thupi ili chotero ife timalowa mkati ndipo timabadwira mu ufumu wa Mulungu kudzera pa khomo Yesu Khristu ndipo tsopano khomo latsala pang'ono kutseka ku Laodikaya kuwerengera chotsitsa komaliza ndipo mpingo ukukonzekera kutenga kuzungulira kwake pamwamba pa zisautso zonse chilichonse ndi kuwulukira ulendo wake kukalowa miyamba ya miyamba kutengera mpingo ku chifuwa cha Mulungu. Amen, amen. Mawa pamene John Glenn uyu ananyamuka kumusiuko aliyense anali pa nkhope zawo akulira ndi kupemphera akudabwa chimene iye akanati akwaniritse ndipo chinthu choyamba moto anayamba kufalikira kuchokera ku ma atomu amenewo pamene mzinga waukulu uwo unanyamuka uko ku Cape Canaveral ukupita mwamba mlengalenga monga choncho ndipo anthu akufuwa ndi kulira ndi kudabwa chimene chingachitike kwa wa muchombo wawo amene ankapita mwamba. Oh, koma mpingo ulemelero iwo hukumwaza moto na onso. Amen. Werenga chotsitsa kukubwera. Amen. Munga mitsidwa kuyeretsedwa ubatizo wa mzimu oyera mbale wa mpingo wa Laodikaya ife tili kumapeto Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse kuto ndi chiyani 10987654320 iwo sadzakhala akulira koma vadzakhala kuimba ndi kufuula ndi kutamanda Mulungu amene mpingo wakutenga kusuntha kwake kwa muchombo kupita mlengalenga kukakhala ndi Yesu Khristu. Amen. Muzokwanitse kuchita za zachilengedwe iwo ananyamuka kupita kumwezi muzokwanitse kuchita za uzimu ndi kunyamuka kupita kumwamba. Amen. Wa muchombo wachilengedwe akuyesera kuti amupezere iye malo kumwezi ife tili ndi malo kale kumwamba okonzeka mu nyumba ya Atate anga muli nyumba zambiri ine ndikupita ndikukakukonzerani inu malo ndikudzatumiza wa muchombo kuti adzakutengeni inu werengera chotsitsa kwayambika kodi ni mukhulupirira zimenezo. Amen. Werenga chotsitsa 10987654320 moto wayamba kufalikira utumiki wa veke la korona ulemerero. Haleluya. Ndipo chombo chakalecho chayamba kunyamuka osati kuloza kumwezi koma kuloza kuulemerero daliko icho chili moto wa Mulungu kufalikira mphamvu ya mzimu oyera ikumukweza iye mwamba ndi kudutsa kumwezi nyenyezi kudutsa chilichonse chimene munthu angachikwaniritse mpingo udzaulukira kuzifuwa za Mulungu kumwamba umodzi wa mawa uhu abwenzi munthu wathe kukwaniritsa chimene ali nacho ndi zinthu zawo zachilengedwe ndipo mulungu ine ndatsimikizira izo apa wazifanizitsa izo mwauzimu tiyeni tilowe mu chombo mwasanga zitseko zitsekedwa pakapita kanthawi werenga chotsitsa kwayambika sayansi mati kuwerenga chotsitsa kwawo ndi maminita atatu kwathu kukhoza kukhala patsogolo pa izo zikhoza kukhala 1 kukonzekera 0 tiyeni tilowemo kodi mukukhulupirira kuti kuwerengera chotsitsa kwayambika tiyeni tiweramitse mitu yathu ndiye mphindi yokha Atate, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Mulungu, mafuko akusweka, Israeli akuuka, zizindikiro zimene aneneri ananenera, masiku a mitundu owerengeka, ndizo opsa zochuluka, bwererani omwazika kwanu. Ndi tsiku lotani kuwala kwa kumadzulo kukuwala mulungu ife tikupemphera kuti wosakhulupirira aliyense mwaliwiro ayike pambali malingaliro ake onse amaphunziro malingaliro ake onse amene ali osiyana ndi mawu anu ndipo mawu uno alowe mu chombo cha ulemerero ichi chifukwa ife tinababira mwa iwo mmenemo kuti tidzakhale gawo lawa mu chombo ine ndikupemphera atate akumwamba ndi muthupi la khristu lalikulu ili kuti inu muwabatize okhupirira lero ndi mzimu oyera mulole dziwe lidzaze ndi anthu mawa uno akuvomereza machimo awo ndi kuyikidwa mʼmanda mu dzina la Yesu Khristu ndikumakwera chombo chakale ambuye chimene chikupita kudutsa mwezi ndi nyenyezi ndikumapita kudutsa tizikhulupiriro zipembedzo ife tinawerengera chotsitsa kale inu munatiuza ife chimene chikanati chidzakhale atatu magawo atatu awa a ichi inu mwanena za mibado ya mpingo momwe iyo idzapitire mbado wa mpingo woyamba mbado wa mpingo wachiwiri mbado wa mpingo wachitatu wachinayi wachisanu wachisikisi werenga uku ndi 7 ndipo utatha wa 7 mbado uno ife tilikale mmenemo mbado wa mpingo wotsiriza ndipo tsopano kuwerenga chotsitsa kukupitirira mibado yawerengedwa kale mbado wa chilutera mbado wa wesire mbado wa pentekoste ndipo tsopano ambuye kusonkhanira mu chombo ndi galasi lokulitsa lalikulu patsogolo pake ife tikukhoza kuona ulemerero muona yesu muona iye mu mphamvu zake zonse muona iye mu malonjezo ake onse chilichonse chimene iye analonjeza chikunyezimira pa ife ife tikukuthokozani inu chifukwa cha izi mulungu mulole mpingo lero ulowe mwamsanga malo otetezeka pakuti posachedwapa pakubwera ola la zero ndipo chitseko cha chombo cha chikulucho chidzatsekedwa ndege ya chombo ndipo ife tidzapita monga Nowa anachitira pamene iye analowa mu chombo chake monga izo zinali iye anayandama ndi pamwamba pa madzi onse achiweruzo ndipo atate ife tikufuna kuti tilowe mwa inu kuti ife tidzathe kuyandama kudutsa mitsinje ya nthawi kudzadutsa Mars, Jupiter, Venus mpaka kunjira yoyera ngati mkaka kupitirira ndi kupitirira ndi kupitirira kumene wamuchombo wachilengedwe sadzadziwa kanthu za izo koma ife tikuona kuti inu mukumulola iye kuti achite izo mwachizindikiro kuti ife tidzathe kukhala okonzeka kuti tizipita tikuyenda kuchokera pa dziko lapansi perekani izi mbuye kudzera mu dzina la Yesu Khristu ine ndikupempha izi apa pali mipango ambuye ili apa imene anthu odwala atumiza iwo akukhulupirira ambuye ndipo mulole iwo akhale mamembala athunthu a muchombo mawa uno mulole mphamvu ya mulungu wamphamvu zonse yemwe amanyezimiritsa baibulo lake pa izi zimene ankazichotsa pa thupi la paulo oyera mipango ndi zovala ndipo odwala ndi osautsika ankachiritsidwa mulole wokhulupirira wa muchombo uyo pamene izo zikamukhudze iye akanyamuke ambuye matenda kumbuyo mulole munthu odwala aliyense pano pakati pano ambuye alowe mwa Khristu Yesu umawu wake lonjezo lake ndikumati apemphene atate chilichonse mu dzina langa ine ndidzachichita icho Mulole iwo ayambe kuwerengera 10987654320. Kunyamuka mbuye. Mulole iwo auke kuchokera muzikuku machira chiri chonse chimene chingakhale. Mulole iwo adzuke kumatenda awo omangika kuti azipita kudali uko mudanga la kunja kumene sayansi ya madokotala palibe mmodzi wa iwo amadziwa kali konse za izo. Kumene mphamvu ya Mulungu inalonjeza makafukufuku wa sayansi wa Baibulo pano kapena kafukufuku wa uzimu kani wa Baibulo kukasonyeza kuti Mulungu wakhalali Mulungu akadali Mulungu iye adzakhala nthawi zonse Mulungu ndipo iye ndi wopanda malire wamphamvu wamphamvu zonse wopezeka ponseponse uyo amene angathe kusunga mawu ake ndipo akhoza kuchita zinthu zonse ndipo anatilonjeza ife kuti zinthu zonse ndi zotheka kwa iwo amene ati adzakhulupirire Mulungu perekani zimenezo mulole mwamuna wopulupudza uja kapena akazi mnyamata kapena mtsikana mawa uno amene sali imenemo kumvetsera kukuwerenga chotsitsa kwa mawu a Mulungu podziwa kuti ife tili pansi pomwe tawerenga chinthu chotsiriza iye wakonzeka kufura ziro pa nthawi iliyonse ndipo kuti mpingo uzipita ife tikuona uthenga ukuta ife tikuona chizunzo chikukwera monga ife tinakambira usiku watha ife tikudziwa kuti nthawi yayandikira kuwerenga chotsitsa kwatha inu mwatithandiza ife pano pa nsanja kuti tibweretse mibado ya mpingo apa ndi kutenga china chilichonse ndi kutsimikizira izo kuti pakali pano nthawi iliyonse izo zikhoza kuchitika Mulungu mphamvu zonse amene munalenga miyamba ndi dziko lapansi mulumiza zifundo zanu kwa anthu ndipo mupereke kwa iwo icho chimene inu mwawasungira iwo pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu ndipo mwamuna ndi mkazi aliyense ndi mutu wawo woweramitsidwa ngati pali ena pano amene sakumudziwa Khristu ngati mpulumutsi wawo mawa uno ndipo mukufuna kuti mumudziwe iye ndi kulowa muchikhalidwe chawa muchombo ichi cha chisomo cha Mulungu kupita mu mkwatulo mungakweze dzanja lanu ndi kuti ine ndiwokonzeka ndikufuna kukonzekera mkwatulo mbale Branham ndipempherereni ine Mulungu akudalitseni inu Mulungu akudalitseni inu Mulungu akudalitseni inu ndi inu kunja mkati kulikonse kumene nemuli mungokweza dzanja lanu mwaichi nenani Mulungu ndilowetseni ine Mulungu akudalitseni inu ndikufuna kumva kuwerenga chotsitsa ndikufuna kumva iko ndikufuna ndizikhala ndikudziwa kuti ndine wotetezeka kuti pamene moto uzidzayaka sindidzakhala pansi pano mukavalo ndi ngolo ine sindidzakhala ndili muchalichi ndikukwera mugali moto sindidzakhala mu imodzi imene idzangonyamula mapazi ake pansi tsopano kungokwanitsa kulumpha ndikudzakhala ndi phokoso lambiri ndikufuna ndidzakhale mu china chake chimene chidzanditengere kurutsa mwezi ndi nyenyezi ine ndikufuna ndidzimvetsera kukuwerenga chotsitsa osatika chikhulupiriro kena bungwe lina koma ndikufuna ndidzakhale mwa Khristu kumene ndidzakhoze kuyenda kudutsa chilichonse chimene chili chifukwa pakati pa anthu ndikufuna ndidzapite kodi pali wina tisanapemphere alipo Mulungu akudalitseni inu dona wang'ono Mulungu akudalitseni inu mnyamata Mulungu akudalitseni inu ndi inu kumbuyo uko ine ndikuona dzanja lanu ndipo Mulungu akuliona ilo ndithudi ndi inu mbale wanga inu mbale ndikufuna ndikhale mukuwerenga chotsitsa Mulungu ndiloleni ine ndiike pambali cholemetsa chilichonse Mulungu akudalitseni inu mbale ine ndikufuna kuyika pambali tchimo lililonse ine ndili ndikupya mtima mbale Branham oh ine sindingalowe mu icho monga choncho ndikupemphera Mulungu kuti andichotsere izo ine mbale Branham ine ndimamwa pang'ono sindikufuna ndizichita zimenezo pempherani kuti ndike izo pambali ine ndimasuta sindikufuna ndizichita zimenezo Mulungu akudziwa kuti sindikufuna ndizichita zimenezo chinthucho chimangondipangitsa ine kumangidwa ine ndimangochita icho ndikumalephera kuchoka kwa icho ndikudziwa kuti izo ndizolakwika ndipo sindikuyenera kumachita izo ine sinditero chinthu china ine ndakhala ndikukayikira mawu ndakhala ndikudabwa ngati iwo anali oona kwenikweni ndithandizeni ine Mulungu ndiloleni ine ndizingokumbukira kuti zonse za iwo ndizoona ndipo ine ndikukhulupirira iwo ndikufuna ndizimvetsera kukuwerenga chotsitsa ndikufuna kukhala pamala amene nthawi iliyonse ndizoona mawu a Mulungu akunena chilichonse ine ndikufuna ndizivomereza izo ndi ameni ndikunena kuti ndi inu Ambuye tsopano nonse Mulungu akudalitseni inu Mulungu akudalitseni inu aliyense wa inu kodi alipo ena pano amene akudwala ndipo akuti mbale Branham mawa uno ndine Mkhristu koma ine ndakhala ndinalandira mzimu woyera ndatsika ndege tsopano ndakonzekera kuwerenga chotsitsa Ine ndatuluka mu mitundu yonse ya zipembedzo ndi china chili chonse ndikumvetsera kukuwerenga chotsitsa koma tsopano ine ndikufuna ndinene chinthu chimodzi ichi Barry Branham mawa uno ine ndikudwala ine ndili ndi ntchito ina yoti ndiwachitira Ambuye ine ndikumvetsera kukuwerenga chotsitsa koma ndikufuna kukhala bwino ine ndikudutsa pa izo mawa uno ndikumvetsera kukuwerenga chotsitsa kuwerenga chotsitsa ndi chiyani mawa Mulungu akuwerengedwa mpaka pansi iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ine ndikufuna kuti ndimumve iye ngati mchiritsi wanga mawa uno ine ndikufuna kukweza dzanja langa ndikunena ndipempherereni ine Barry Branham Mulungu akudalitseni inu lowani mkati tsopano lowani mkati momwe pakuwapa padzaza ndipo zungulira pano aunjikana pansi ife sititha kuyendetsa mzere wa pemphero iwo ayima mozungulira makoma ndi chilichonse ife tangokhala ndi chisokonezo ife sitikuyenera kuchita zimenezo inu mulimu ndinu wa muchombo inu ndi wa muchombo inu mukupita kudutsa Rutha samakhulupirira mu izo zonse Wesley ankasanjika manja achipentekoste ankadzoza mafuta ndinu wa muchombo mwapita kupitilira kulingalira kulikonse basi chifukwa mawu ananena chomwecho ine ndikupitilira chabwino nimukuti kodi Rutha sanakhulupirire kodi amenewo sanali mawu eya koma Wesley anapitilira pamwamba pake chabwino Wesley anadzozedwa ndi mafuta kapena china chake kodi inu simukukhulupirira izo inde ndikokulondola achipentekoste amatulutsa ziwanda eya amayika manja pamenepo amakhala ndi machiritso manja ndi china chilichonse eya ndikudziwa kuti ndizolondola koma zipitirirani pitirirani Wesley samangana mbuyo kwa Rutha Pentekoste simangana mbuyo kwa Wesley ngakhalenso ife sitiyangana mbuyo kwa Pentekoste ndife amuchombo ife tapitirira zimenezo tiyeni tipitirire Kristu ananena chomwecho kodi mumachita izo motani bwerani mudzeke manja anu pa mwana wanga wamkazi ndipo iye akhala bwino anatero Myudayo Yes, anapita ndipo anakamuchitira iye zimenezo ndikokulondola koma pamene izo zinafika kwa wachiroma wa muchombo iye anati sindine woyenera kuti inu mubwere pansi padenga langa mungonena mawu Ambuye ndipo iye wanena kale izo ndi zimenezo tu tsopano tiyeni tikweze yathu mitima yathu kwa Mulungu tiyeni tikweze manja athu kwa Mulungu mitima yathu kwa Mulungu pakuti chilichonse chimene inu mukuchifuna chipulumutso kuyeretsedwa ubatizo wa mzimu woyera machiritso a uzimu chilichonse chimene icho chili kwezani manja anu mwamba ndipo mugwire mtima wanu mukukhalapo kwa Mulungu ndipo muzindikire kuti mukukhala malo a mwamba mwamba mwa Khristu Yesu ndipo ndinu wa muchombo wa chikhulupiriro chimenecho chiyani apa pakubwera kuwerenga 10 9 8 7 6 5 4 3 2 o Yesu kadzibwerani tsopano ife tikuyika mphamvu ya dzina lake ndipo monga ife tinaonera usiku watha Paulo anamukanda munthu ndi khungu mulola wina kuti amuponde iye ndipo ife tikuona kuti Yesu akanatha kupanga chilichonse chimene iye anachita mitundu yonse yazoziswitsa ndipo komabe analipa mapeto pomwe a ulendo wake poona kuti iye anamenyedwa ndi kulavuliridwa ndi china chilichonse anthu sanazimvetse zimenezo iwo amazindikira kuti Mulungu amachita izo kuti atsimikizire kuti izo ndi zolondola ndipo kenako amayesa chikhulupiriro cha anthu Ambuye ife tayima pano ndipo tikuona akhungu kwathunthu akulandira kupenya kwawo matenda makansa amene ali mthunzi wa anthu akuchiritsidwa ife tawaona iwo amene anali akufa ndi kugonekedwa kwa maola pambuyo pa maola ndipo akubwerera kumoyo kachiwiri ife tikudziwa kuti ndi Khristu wathu wamkulu amene ife tili wa muchombo muthupi lake ndipo tsopano kuwerenga chotsitsa kwayambika ndipo ife tikukhulupirira mawu uno chifukwa cha machiritso athu kwa chipulumutso chathu ndi kwa chilichonse chimene ife tikuchisowa chifukwa pamene ife tikupempha izo mu dzina la Yesu Khristu iye analonjeza apemphe
chimene langa chili chonse mudzina langa ine ndidzachichita icho ndipo ndizo zonse zimene ife tikuzisowa kuti tichite tsopano ndikutchula dzina lake ndipo izo zikuyenera kuchitidwa ife tikumvetsera kuwerenga chotsitsa ambuye ena iwo amene akhala ali ochimwa anakweza mwamba manja awo iwo akulikirira kuwerenga chotsitsa pamene pati padzabwere kusinthika mu mtima wawo izo zidzachotsamo chifundi chonse choipa chakale pali ambiri amene amasuta ndudu amene ali okonzeka kuti azisiye izo ambiri amene achita zinthu zimene iwo samayenera kuchita ndipo iwo ndi okonzeka kuti azisiye izo chifukwa ife tikumupempha mulungu wamphamvu zonse mu dzina la yesu khristu kuti achotse chilichonse chimene chikutchinga mpingo mawa uno kuchoka ku matenda mpaka ku tchimo ndi kulola mpingo uno ukhale waufulu mu dzina la yesu khristu mulole mphamvu ndi mphamvu ya uthenga waukulu moto wa mzimu woyera uyambe kumwazikana ndipo amuthombo akulu wa mulungu anyamuke kupita kuchogumba cha mtima wawo lero perekani izi mulungu wamphamvu zonse iwo ndi anu ndipo mulole iwo alandire madziritsa awo chipulumutso chawo ndi chilichonse chimene wakuchisowa ine ndikuwafikitsa iwo kwa inu ndipo ndikuwapereka iwo kwa inu pogwiritsa ntchito pemphero langa paguwa pamene magazi a yesu khristu akukhala tsopano mawa uno mu dzina la yesu khristu mulole iwo alandire chimene iwo akupempha ndipo anthu anati amen chotero khulupirirani izo zikhale chomwecho ine ndikuzikhulupirira izo ine ndikukhulupirira amen ine ndikudziwa kuti iye ndi mulungu ine ndikudziwa kuti ndife okonzekera chokwaniritsa chachikulu cha mulungu kodi chokwaniritsa chake ndi chiyani kuchoka pa dziko lapansi wamuchombo amapita kumwezi dziko lina ndipo mpingo wa mulungu kuchokera ku ndege kuchokera pa msana wa kavalo ndi zina zotero ukunyamuka ngati chombo ukupita ku dziko lina lomwe lili kumwamba werenga chotsitsa kupitirira amen inu mumamugonda iye ndiye tiyeni tikweze manja athu ndipo tiyimbe chabwino mbale Neville mbuya alemekezeke ndipo mulungu akudalitseni inu mpaka usiku uno pamene ine nditi ndikuoneni inu.